Ngiyabonga mfowethu Borders. Sibe siloku simile kulobo boso komzozwana nje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu ngomkhuleko manje sisakhothamisa amakhanda ethu. Ngabe sikhona isicelo ngathanda ukusazisa kuNkulunkulu na kwazise ngesandla esiphakanyisiwe. Nkulunkulu baphe bonke.
Our heavenly Father,
Baba wethu wasezulwini siyeza kulobo busuku egameni lendodana yakho inkosi uJesu othandekayo siza sikhuleka sikholwa ukuthi uzosinika izicelo ezicelwe kulobo busuku ngoba siyakholwa Baba ukuthi kuvela enhlizweni eqotho ukuthi banesidingo ngempela futhi isidingo singesenkazimulo yakho futhi sikhulekela ukuthi uzobanika izicelo zabo ngamunye wabo Manje lobu kubusuku besibili enkonzweni siyakubonga ngobusuku bayizolo ngalabo abeza ukuzokwamukela uKristu njengomsindisi wabo Bethemba ukuthi yilowo nalowo owayebuyela ekhaya evele esimweni sokuhlubuka ukuthi ulwazi lwabo lwesipiliyoni savuselelwa bayazi siyazi ukuthi uNkulunkulu umi elule isandla elungele ukwamukela olahleko lapho ebuya futhi labo abebefuna umpapathizo kamoya ongcwele siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi ugcwalise izinhliziyo zabo ngokulunga kwakho nesihawu namandla siphe khona Nkosi manje kulobo busuku njengoba sizokhulekela abagulayo uma kuyintando yakho siyethemba ukuthi ngeke kube khona umuntu obuthaka phakathi kwethu kulobo busuku lapho inkonzo siphelile bangathi labo abafake inkathazo enhliziyo bangaphulukiswa labo ababulawa umdlavuza odokotela abalwe kanzima ukuzama ukusindisa impilo yabo kodwa kubonakala sengathi akunathemba kodwa uNkulunkulu kukhona ibhalisamu kwaGileyadi futhi sibonga kakhulu ngokuthi ukwazi lokho nokwabelana ngezithembiso zikaNkulunkulu omunye nomunye Sikhulekela ukuthi uzongena phakathi kwethu kulobo busuku ngokukholwa okukhulu kangaka Nkosi ukuthi kuzoba nesikhathi esikhulu kangaka futhi sikhulekela ukuthi uzoba ngophathekayo kakhulu kakhulu kuwo wonke umuntu kulobo busuku Nkosi ukuze ukuthi nxa sesisuka siye emakhaya ethu sizosho njengalabo ababevele emawusi ngalolo suku emva kokufa okumbelwa nokuvuka kweNkosi yethu babezi buza endleleni ngabe uvukile ngempela noma cha
But when he got him in the evening time, about this time or a little later,
And the doors of the people, that this is the day that the Lord shall speak unto his people. Yea, though they lift their hands against the servant of the Lord, this is the day that I see peace and deliverance to my people. And this is the day that I come down to deliver them. And this is the day, yea, my people, that thou shalt surely rejoice in the mercy of the Lord thy God. And the Lord thy God gave, yet even in the midst of thee, to deliver thee, my people. Therefore, my people, be thou not ashamed to be called by my name.
Kodwa ngenkathi ebangenisa ngesikhathi sokuhlwa cishe nga lesi sikhathi noma kamuvanyana iminyango ya.
Let thy peace and thy mercy, O God. Be with us and help us.
Ukuthula kwakho nomusa wakho, O Nkulunkulu, banathi futhi usisize futhi ukhulule wonke umuntu Nkosi ehluphekayo. Makuthi umoya ongcwele enze umsebenzi omkhulu awuthunywe ukuba awenze phakathi kwethu futhi sizokhothamisa amakhanda ethu ngentobeko nobulula futhi sibonge futhi sidumise wena.
We ask it in Jesus' name. Amen.
Sikucela igameni lika Jesu. Amen. Mfowethu sanda kubeka lapha ezinye izicelo zomkhuleko futhi siyethemba ukuthi iNkosi uNkulunkulu izosipha lokhu nokunye okuningi kwe amaduku kanye yebo. Manje siyakholelwa ekukhulekeleni amaduku ngabagulayo nabahluphekileyo. Manje lokho sikuthatha eBhayibhelini. Ngesinye isikhathi eNingizimu Afrika ngikholwa ukuthi enye yezincwadi phandle lapho banesithombe sakho nganginamasaka agcwele amani ngane amaduku ayethunyelwe phakathi ngabantu futhi bathi umfowethu Branham ukholelwa ezini kakhulu ngoba ukhulekela iphezu kwamaduku futhi kwakungeyona inkoleloze kungokombhalo nje futhi manje siyaqonda ukuthi ngikholwa ukuthi uPaul wayengoqavile kakhulu ngokombhalo kukho konke akwe kwenza manje sonke sifanele sikukholwe lokho ngoba ukukholwa iBhayibheli uNkulunkulu wayengeke ivumele le ndoda ukuba ilobe iBhayibheli izincwadi eBhayibhelini eyaziloba ngikholwa ukuthi uPawulu weTestamente elisha wayefana noMose welidala manje uPawulu wayeyi isithunywa senkolo mprofethi kwabezizwe manje sethemba ukuthi kulokhu ukuthi abantu bazokuqonda ukuthi uPawulu manje lapho engicabanga khona ukuthi wakwemukela khona lokho niyamazi u-Eliya ngesinye isikhathi umprofethi omkhulu wenkosi owesifazane waseShunemi walahlekelwa umntwana wakhe futhi ngakho wafika ku-Eliya wambuza ngomntwana futhi wathi thatha lolu dondolo kuGehazi inceku yakhe hamba ulubeke phezu komntwana futhi ngikholwa ukuthi yilokho lapho uPawulu athola khona umqondo wokubeka amaduku ngoba u-Eliya wayazi ukuthi noma yini ayithintayo yayibusisiwe uma nje wayengenza owesifazane akholwe into efanayo kodwa kukhona kwesifazane kwakungekho kulokho akuthintayo kwakukumprofethi khona ke sithola ukuthi ngesikhathi sikaPawulu bathatha amaduku izibhinco abantu ukukholwa okukhudlwana bakholwa basebebeka lamaduku nezibhinco phezu kwabantu nemimoya emibi yaphuma kubo futhi baphulukiswa manje siyazi ukuthi uPawulu usenesikhathi eside ehambile kodwa umoya ongcwele usekhona kuye akabheki ibala lomuntu futhi unika abantu umusa phakathi kwabantu abefundisi ukukholwa ukuthi leyo ndoda into ethize ngayo efakazela ukuthi uNkulunkulu unalo umprofethi futhi bayakukholwa lokho nalo lonke ivangeli eligcwele abantu abakholwayo bathatha amaduku izibhinco nokunye nokunye emizimbeni yabo bese bekubeka phezu kwabagulayo nabahluphekileyo futhi bayasinda futhi sinempumelelo enkulu ngokwedlulele ngalokho kunanoma yini okwamanje lapha esikathile sithile sedlule owesifazane omncane waseGermany ngiwathumela ngiwakhiphe ngezinkulungwane wemukela elilodwa futhi wangenisa omakhelwane bakhe wayengenayo umelusi ngakho wangenisa omakhelwane futhi bakhuleka futhi wawavuma wonke amaphutha akhe kukhona into eyodwa ofanele uyenze ukulungisa izinto noNkulunkulu ngoba ukuhlupheka kungahle kube phezu kwakho ngaleyo nhloso futhi ngakho ukuletha wena kuNkulunkulu ngakho vuma zonke izono zakho esekwenzile walala phezu kwakhe wayekhubazekile ngenxa yesifo samathambo ocishe iminyaka engamashumi amabili futhi wathi kulungile khehla ilingudevele manje imisebenzi isiphelile ngakho suka nakho ngiza asukume ngqo asuke esihlalweni esinamasonto kalula kanjalo nje niyabo wathi kulungile konke sekuphelile manje imisebenzi isiphelile yonke ngakho sukuma nje bese uyahamba leyo ndlela esifanele sikukholwe ngayo ngaleyo ndlela nje ngokulula nje esingaba yikho thina abantu namuhla benze ivangeli lixakaniseke kakhulu kubantu niyabo lokho bekuhlale kuyisizathu sokuthi kudlilele phezu kwekhanda labantu abavamile futhi ivangeli lathunyelelwa bonke kodwa ngokuvamile ngabantu abavamile abalizwayo uLuka wathi abantu kazana bamuzwa ngenjabulo uJesu abantu abavamile futhi ngakho uNkulunkulu ukwenza kube lula kakhulu wathi kuIsaya ngishone siwula asifanele senze iphutha endleleni ngakho asifuni neze ukwenza kuxake kulula ubulula bokukholwa ukuba nokukholwa nje ungasuki kukho hlala nakho ngqo futhi uNkulunkulu unakekela konke manje izolo busuku nginigcine kwaze kwedlula isikhathi ngizozama kulobo busuku ukukholekela abagulayo futhi ngicabanga ukuthi uBili ungitshelile esikhashane nesedlule ukuthi unikeze iqoqo lamakhadi omkhuleko kubantu esizathu senza lokho kungukubagcina besemgqeni ukuze ubani ongeza futhi ubani ongeze futhi ngamunye othole ikhadi angeza uemsabo kodwa noma ubani oke waba semhlanganweni uyazi ukuthi kukhona abahlanu abaphulukisiwe ezethamelini ngenkathi oyedwa yayiphulukiswa emsamo kuhlala kukukhulu ngokwedlulela ezethamelini ukukholwa manje abantu abaningi bafunani beke izandla phezu kwabo lokho kulungile ngokuphelele lowo ngumbhalo uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo baya kusinda manje lelo yizwi likaNkulunkulu ngakho siyakukholwa manje kodwa liqaphelile lokho kwakuthi ukuba umkhuba wamaJuda kwakungenjalo kowezizwe manje ngenkathi indodakazi kaJayiru isilele eduze nokufa bathumela ukuba kubizwe inkosi Jesu futhi ngenkathi endleleni yakhe laphaya intombazane yafa mhlasimbe ohambweni lwakhe esuka egweni lolwandle ekubhukela endlini futhi kwafika izigijimi zathi ungamkhathazi usevele ufile. Futhi bhekisisani ukuthi uJayiri wathini, wathi indodakazi yami ilele eduze nokufa kodwa woza ubeke izandla zakho phezu kwayo futhi izosinda izophulukiswa. Lowo ngumJuda ngoba wayengumfundisi urabi. Kodwa nimqaphelile yini umRoma owezizwe na ngenkathi uJesu efika ukuzophulukisa inceku yakhe wathi angifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami futhi wathi nje ngingumuntu ongaphansi kwegunya wathi ngithi kulo muntu hamba ahambe kule ndoda woza futhi ize niyabo. Wayethi kuJesu wamazi yena uqobo uKristu ukuba negunya phezu kwazo zonke izifo njengoba nje wayenegunya phezu kwamadoda ayikhulu ayengaphansi kwakhe. Niyabo, nami ngingumuntu ongaphansi kwegunya futhi ngithi kulo muntu ongaphansi kwegunya lami woza noma hamba futhi uyakwenza khuluma izi nje inceku yami izophila yilokho kuphela. Nikuqaphelile ukuthi umfundisi wethu wathi nina waphenduka wathi angikaze ngithole ukukholwa okunjalo kwaIsrayeli. Niyabo, niyabo, khuluma izi nje yilokho kuphela okumele ukwenze ngoba wayazi ukuthi zonke izifo nakho konke ukuhlupheka nayo yonke into yayingaphansi kokulawula kukaKristu. Konke afanele akwenze ukukhuluma izwi futhi wathumela izwi lakhe futhi wabaphulukisa. Niyabo, ngakho siyazi ukuthi siyalidinga izwi lakhe, liyizwi liyasikhulula. Manje kulobu busuku umani gcina izindikimba, ngifuna nje ukunikeza isisekelo esincane izolo busuku isizathu sokuba ngingakhulekelanga abagulayo izolo busuku. Into yokuqala, angazanga noma bakuvumelile yini ukukhulekela abagulayo ebandleni lapha noma qha. Bengazi ukuthi bebenakho ebandleni esikejane sabazalane ubekuxhasa kodwa bebenakho ebandleni. Futhi ngifuna ukuqaphela kakhulu ukuthi angenzi lutho olukhubekisayo noma oluthi yayo. Ngifuna nje ukwenza njengoba ngicabanga ukuthi kuyinto efanele kuyenza bese kuthi ke ngibabonile bonke abagulayo nabahluphekile nomfowethu wathi impela bakukholiwe. Namuhla kwenzeke ngathola leli bandla le-Open Bible ukuthi abangani abamangalisa kangaka enginabo kulelo bandla, umfowethu Mitchell ubengomunye wabo. Ngobunye bosuku sasinomhlangano ebandleni likamfowethu Mitchell futhi umkhwenyana wakwakhe wayengenawo umoya ongcwele. Ngangingamazi umkhwenyana wakwakhe noma indodakazi yakhe futhi wayelapho futhi wayenyumba wayengenabantwana. Kwathi ngisakhuluma umoya ongcwele wakhuluma intombazaneni futhi wathi isho kanje inkosi uzoba nomntwana nomyeni wakho uhlezi laphaya. Isho kanje inkosi wemukela umoya ongcwele, wemukela umoya ongcwele. Ngalobo busuku ngemva kwenkonzo umfowethu Bryant wayengenabo ntobo wabantwana ngaleso sikhathi, ngakho baqala kumbiza ngokuthi mkhulu. Izinyanga ezisishiya galulunye yayilapha ingane, ngakho akukaze nje kwehluleke. Uyaliqaphela lapho lisho njalo liphelele ngalo ndlela. Ngineminyaka engamashumi amahlanu nantathu budala ngabona imibono kusukela ngisengumfanyana omncane. Angikazi ngibone nowodwa wayo wehluleka futhi awukwazi ukwehluleka. UNkulunkulu angeke ehluleke, leyo yinto eyodwa uNkulunkulu angeke ayenze. Angeke ehluleke futhi angeke nje ngoba unguNkulunkulu. Futhi manje sifisa ukufunda izwi lithile ngapha eBhayibhelini ngoba ngiyazi ukuthi amazwi ami ayizwi lomuntu, lawa ngamazwi kaNkulunkulu, ngakho angeke ehluleke. Futhi manje kulobo busuku okokufunda umbhalo okuncane ngifuna ukuthatha izindawo ezithi azibe mbili. Okokuqala ngifuna ukufunda nje ngokwanjalo njalo manje indlela yokufunda nje kanye nenkonzo yanjalo njalo encane yokukusekela umlayezo. Uma ungayitholi into vele ufanele ube nokukholwa. Yini kuphela indlela yokuphulukiswa noma yokusindiswa? Futhi leyo ingokukholwa. Imizwa yakho lokho ngeke kukusindise. Imibono yakho yengqondo ngeke kukusindise. Kufanele kube ukukholwa. Futhi kukholwa akukwazi, akusoze kwehluleka lapho ukukholwa ngempela. manje kubi kakhulu ukuthi asinayo cishe inyanga lapha kuleli dolobha kweninye ihholo elikhulu lapho uma nje sithatha imilayezo ngokukholwa sakhele abantu kulokho makuthi bonke laba bantu abagulayo esakhiweni sonke lapha ohlezi lapha mabeze qaphelani ubusuku nobusuku nibone ukuthi kwenzekani qaphelani ukukholwa kuze kube khona ngempela ukuthize okubambelelisa okwehange khona ke baya kuthola lapho ukukholwa kubambelelisa okwehange akuyindawo akusoze kwanyakaziswa ayikho into engake inyakaziswa kukholwa ngitshela emgqeni omkhuleko cishe amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye kuwo wonke amakhulu oza emsamo o ngizwile abantu bethi o mfoti Branham nginakho konke ukukholwa kona-ke benzani phezulu lapho na niyabo wena yithembe esikhundleni sokukholwa niyabo uma ukukholwa wazi ukuthize kungokuyikho ngqo nje uma uhlezi lapha kuyikho qho kakhulu kunokuba uhlezi lapha ngumuzwa wesithupha imizwa emihlanu ngeke kuthinte umuzwa wesithupha imizwa emihlanu ngeke imemezele ukukholwa nhlobo ngumuzwa wesithupha futhi umuzwa wesithupha yilowo omemezela zonke izikhali zikankulunkulu futhi zonke izikhali zikankulunkulu zilutho ukuthi umunye wemizwa emihlanu uzomemezela niyakukholwa lokho na bukani ukukholwa uthando injabulo kuthule kubekezele bumnene ububele ukukhuthazela ngubani ungakumemezela lokho ngenye yale sayensi yenu na awukwazi ukukwenza kungukukholwa umuzwa wesithupha ophumayo futhi ukumemezele kuwukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo ubufakazi bezinto ezingabonwayo awukuboni ukunambithe ukuthinte ukuhokela noma ukuzwe uyakukholwa kunjalo futhi manje ukubeke bengifa futhi wena ulofu wesinkwa ubungasindisa ukuphila kwami futhi ulofu wesinkwa ubiza amasenti angamashumi amabili nanhlanu futhi unginike inani lokuthenga lolofu wesinkwa amasenti angamashumi amabili nanhlanu na ngingajabula ngendlela efanayo nginamasenti angamashumi amabili nanhlanu njenge futhi ngijabule kakhulu njengokungathi benginolofu wesinkwa kwesinye isandla ngoba nginenani lokuthenga lesinkwa futhi uma unokukholwa futhi akunandaba ukuthi kuyethatha isikhathi eside kangakanani into okuba yenzeka usenakho yilokho kuphela niyabo lizothenga lokho okucelayo o ngifisa sengathi besingathola okungako nje khona lapho uma nje ningawena uma nje ubamba okungako hayi inkolelo yengqondo kodwa esuka enhlizweni ngakho-ke akukho muntu lutho noma yikuphi okungake kukunyakazise kukususe kukho lapho into ethize ibambelelise kwehange lokho kuyakuxazulula bungeke kuphike lokho njengoba ubungaphika ukuthi buyisidale singumuntu niyabo ingxenye yangempela nje sifanele sikukholwe manje ngifuna kusho lokhu ukuthi angisiyena umphulukisi ngokukankulunkulu abantu bangibiza kanjalo kodwa ngiyena angekho umuntu ongumphulukisi uma indoda idlula futhi ithi ingumphulukisi mbhekisise lowo mfo kukhona okungalungile nama ngiyena umsindisi ngingaba umsindisi njengoba nami ngingaba umphulukisi ngoba yena uKristu walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina yinkathi edlule zonke izona emhlabeni zathethelelwa ngenkathi uKristu efa eCalvary niyakukholwa lokho na kukhona ukubuyisana kwegazi e-altare ngenxa yezono zezwe kodwa angeke kukusize ngalothe uze ukwamukele futhi kuvume futhi angeke neze asebenze kukho uze uqale usho futhi usukwamukele ngokukholwa khona-ke ungumkristu omkhulu kuba asinxusele kuvumeni kwethu niyabo angeke anyakaze ubophezelekile akukho ngakwenza uze uqale ukwemukele futhi ukuvume futhi ukukholwe ngenhliziyo yakho khona-ke uyamthinta bese-ke angahamba ayosebenza kukho futhi anxusele wena nakho la ukhona ngakho-ke omunye wathi ngithole ukuphulukiswa ezandleni zami ngithole ukuphulukiswa o awu uma kusesandleni sakho manje-ke kwenzekani eCalvary na kwenzekani egazini lenkosi ujesu na uma uhlikihla amafutha noma igazi noma umusi umlilo noma kungaba yini kungukuphulukisa manje-ke kwenzekani eCalvary na kwenzekani egazini likajesu kristu na akumangalisa abantu bedidekile kakhulu ukube nje bebengama umzuzu ukuze baqonde ukuthi kube khona ukuthi okumbumbuli kumemezela kuphela ukuthi kukhona kwangempela kodwa abantu ovele nje abazi ukuthi bahambe ngaphi kuningi okuphumile egameni likamoya ongcwele ngokwele kuphume okuningi ngegamalo lokukhulukisa ngokankulunkulu kuze kube abantu abanengqondo ngeke neze ubasole ngokwesaba kodwa khumbula mngane ngokuqinisekile njengoba nje kukhona oyedwa ongaqinisile kufanele kube oqinisileyo kodwa yini sona na ngokungakholwa kuyini ukulunga na ukukholwa futhi sona kuphela ukulunga okuphendukezelwe ayini amanga na yeqiniso elihlanekezelwe yini kuphinga na isenzo esifanele esihlanekezelwe ngendlela engafanele niyabo zonke izinto zimbili kuphela izinto okulungile nokungalungile futhi usathane akayena umdali munye kuphela umdali lowo ngunkulunkulu usathane uphendukezela lokho unkulunkulu akudalile kodwa inqobo nje uma unokukholwa kumdali kuye unkulunkulu uyakubuyisela endaweni yakho efanele ukuba ke kwakukhona uhlanga lombila futhi bekubekwe isinqamo kulo na beluzokhula lugwegwile xosha susa zonke izithiyo ezithiya lokho kanye nelanga kubheke phezulu ekugcineni lizokhulisa lelo hlanga lombila luqonde ngqo futhi khipha umoya omubi bese ke bethi abantu akukho okwenzekile kimi wena khule ubuye uqonde ngqo uma ukukholwa lokho futhi wazi ukuthi kukhona okwenzekile kuwe akukho ukukuvimbela ukuthi uqonde ubuyele ngqo emuva futhi wena nje bambelela kukho njengelanga ilanga lilawula yonke impilo yezitshalo ilanga lilawula yonke impilo yezitshalo lapho kufika into yasahlobo leyo mbewu encane ilele emhlabathini ungeke wayifihla kule ndaba ubeka itshe phezu kwayo izosebenza indlela yayo iphume ngaphansi kwalowo khonkolo futhi iphakamise ikhanda layo phezulu futhi idumise uNkulunkulu ngokuphila impela yingakho ungangcwaba olwandle ungashisa umzimba wakho ube umlotha kodwa uzo akule ndaba ukuthi bayoke benzeni kuwe uzovuka futhi bukuphi obakho utshani obuningi ento yasahlobo uma ubeka ukhonkolo wakho iblo amadwala phezu kwabona khona ngo emaphethelweni endlela yakho kungani yiyo yonke leyo mpilo engaphansi lapho lelo langa liqala kukhanya phansi nakuba bungaphansi kukakhonkolo kufanele buthole indlela yabo yokuphuma buphakamise ikhanda labo futhi budumise uNkulunkulu ngokuqinisekile nje njengoba lelo langa liqala ukubushaya kuyaphuma kunjalo futhi ngokuqinisekile njengendodana elawula konke ukuphila okuphakade uma ishaya leyo emilile inzalo yamiselwa ngaphambili kwenzeka kuthile iyabambelela futhi lapho ibambelele lapho isonto indlela yayo kuzo zonke izithiyo esikhona ukugcelela iphakamise ikhanda layo bese ithi makabonge uNkulunkulu ngangazi ukuthi kwakunjalo yiloko kuphela lokho ukukholwa kukholwa ungazenzisi nje yiba yikholwa langoqobo yiloko ebengikubizele e-altare kokuqala izolo busuku ngaphambi kokuba siqale umugqo omkhuleko besingaba nomugqo omkhuleko izolo busuku kodwa besinabantu e-altare sifanele sibeke isisekelo kuqala ufanele ugxume futhi ubambe okuthile leyo yindlela yasemelika yokukwenza ubambe njengenkawu efinyelela kunoma yini ecobezelayo asibuyele muva futhi sifinyelele esisekelweni esiyivangeli uKristu futhi lapho phezu kwalelo dwala wakhe ukukholwa kwakho phezu kukaKristu hayi phezu kwenganekwane ethize yomfo othize ofikayo ngenqwaba yokukhangisa ngokweqile nokuvuza buyela kulelozwi futhi uhlale lapho kulelozwi futhi ungalishiyi lelozwi uma kuphambene nezwi kuyeke uma kuhambisana nezwi kukholwe futhi kuyawenza umqondo kunenqondo imfundiso yeBhayibheli ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu uma kungekho ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kuyisiqiniseko sokuvuka kwethu ngike ngabona isithunzi sendoda ebulawa umdlavuza wezicubu zomzimba namathambo iphiliswa ngokuphelele ngibone abantu bekade befile izitatimende zikadokotela zibhaliwe base befile amahora ngamashumi amabili nane futhi bavuka baphile futhi lokho ngingakufakazela ngezitatimende zikadokotela niyabo ngiyazi ukuthi kuyiqiniso uNkulunkulu unguNkulunkulu angeke ahluleke izwi lakhe linjalo kodwa ufanele ulikholwe ungalicabangeli nje ulikholwe manje kuzodlula isikhathi esiningi kakhulu ngikhuluma nani ngeke ngize ngifinyelele ngisho endikimbeni yami futhi manje sifuna uma ungithola ngisho noma yini ngifundisa noma yini engekho ngokumbhalo ungikweleta khona ukungitshela ngakho yebo mnumzane ifanele ivele kuleli iBhayibheli kufanele kube izithembiso sikaNkulunkulu futhi ke siyazi ukuthi lapho udokotela wangitshela ngesikhathi indoda kahle bengifisa ngabe bekunesikhathi nginitshele indaba yayo ukuthi yaphendulwa kanjani kodwa wathi oh ngiyakhona Bili uma noma ngubani obengathi intaya leso sigxobo phandle lapho futhi akukholwe bayosinda okukholwayo ngathi dokotela ubani ongabani ukukholwa ukuthinteni isigxobo na ukukholwa akuyona inganekwane kufanele kusekelwe ukuthile yini enye phakade kunezwi likaNkulunkulu na njengomfo mdala oyikhalade ezantsi yeningizimu wathi ngincamela ukuma phezuke iBhayibheli kunokuma ezulwini umphathi wakhe wambuza ukuthi kungani wathi awu iBhayibheli lathi kodlula amazulu nomhlaba izwi lama lisoze ngakho uma izulu nomhlaba kungasekho usekhona ngoba umi ezwini futhi yilokho nje yima izwini uNkulunkulu walisho akukho okunye ezweni okuyothatha indawo yalo akukho sikhungo akukho hlelo akukho lutho olungathatha indawo yezwi likaNkulunkulu futhi noma yini ephambene nalo ayilungile endleleni yami yokucabanga manje sekufunde lapha manje ephephelini lethu eliyigugu kuJohane ngcwele sahloko seshumi nambili nevesi lamashumi amabili khona-ke ngifuna ukuthatha amaHebheru eshumi nantathu isishiyagalombili kube ukwesekela okuncane futhi leyo yindikimba yomkhankaso njalo manje kuJohane ngcwele sahluko seshumi nambili ivesi lamashumi amabili manje ngokuvamile ngobusuku bokuqala ngaphambi kokuphulukiswa ngisondela kulindikimba futhi isikhathi ngazinye ngizame ukwehluka kancane kwakukhona amagreki athile kwababekhuphukele ukukhuleka emkhosini bona-ke beze kuFiliphu waseBhetsayida laseGalile bacela kuye bathi nkosi sithanda ukubona uJesu uFiliphu weza watshela u-Andreya no-Andreya futhi tshela uJesu futhi kumaHebheru eshumi nantathu sishiyagalombili ibhayibheli lathi esahlukweni seshumi nantathu samaHebheru ne ivesi lesishiyagalombili ukuthi uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade manje sifuna kusondela kulo mbuzo futhi manje ngethemba ukuthi angithathi isikhathi eside kakhulu ngalaba abantu abahluphekayo abahlezi lapha kulezi zihlale ezinamasondo nemibhede nezinhlaka futhi basesimweni esibi bekhubazekile kanjalo kodwa khumbula ukuthi mhlasimbe laba bantu bangahle baphile impilo ejwayelekile bekhubazekile kodwa kungahle kube khona indoda ehlezi ephandle lapho enenkathazo yenhliziyo futhi ingakwazi ngahle dingeke ibe nokwayo khona manje kungenjalo izofa kulobu busuku niyabo asaze asenze nje umbhalo ocace futhi ube sobala kakhulu uma singakwazi ngosizo lukaNkulunkulu ukuthi sizokwazi ukusiza iqembu lonke ukuthola sibone ukuthi sikhuluma ngani manje nginemibhalo embalwa ebhalwe lapha engifuna ukubhekisela kuyo futhi manje ngifuna nikhuleke kanye nami ngikathi ngisakhuleka manje umbuzo ukuthi njengesithunywa senkolo ngiye ngaba nesipiliyoni sokuhlangana nazo zonke izinhlobo zezinkolo ngabungazwa muva nje eBombay eNdiya nezinhlobo eziyishumi lesikhombisa ezihlukene zenkolo futhi ngayinye yazo yaphika uKristu noNkulunkulu niyabo lelo nje yiqembu elincane labo niyabo futhi kukhona zonke izinhlobo zonkulunkulu zonke izinhlobo zayo yonke into ingakho ngingakwazi ngiyazibuza ukuthi kungani thina eMelika ngaphansi kukaNkulunkulu oyedwa sinebandla ngaphansi kwawo wonke amagumbi anjalo asikwazi ukuhlangana sibe nenhlanganyelo angiqondi nje ngiyabaqonda labo bantu uNkulunkulu ohlukile kodwa kuthiwa ningathi na niyabo manje futhi ngayinye inombono wazo ongaqondakali kodwa zonke zazo abasunguli bazo kwakungamadoda aphila futhi hafa futhi hambelwa futhi asekhona kodwa yinye kuphela yazo eqinisileyo futhi lobo ubuKristu ngokuba umsunguli ubuKristu waphila wafa wabuye wavuka ukufakazela ukuthi wayenguNkulunkulu futhi ubelokhu ephila iminyaka ezinkulungwane ezimbili nathi lokho kumenza abe nguye izolo lamuhla naphakade manje ngifunda kuJohane ongcwele sizobuyela emuva eyokuqala kaJohane ongcwele futhi nje ngiqale kukhuluma ngoJesu isikhashana futhi sithole ngaye manje uma bengingasho kuwo wonke amakatolika lapha ngabe ibandla lakho liyakholwa ukuthi unguyezu lamuhla naphakade na yebo iluthela ibaptist yamapentekostali church of god iassembly of god oh wonke umuntu bengathi ya impela muningi kakhulu metuko ndawo lathize kufanele kube khona okungalungile noma ukuthize okulungile ndawo kimi Gakulu gakulu kuhlakazekile manje yinye kuphela indlela esingathola ngayo namuhla uma efana namuhla njengoba wayenjalo izolo. Kutshela ukuthi wayeyini izolo bese ke sikuvivinya ukuthi noma ngabe usenguye yini namuhla manje unguye izolo namuhla naphakade.
Now these Greeks that came to the Lord.
Manje lamaGreki eza enkosini uJesu noma eza kuFilipu waseBethsaida bona ngokwabo babe nokufisa ukwazi.
They had heard about Jesus and they wanted
babezile ngoJesu futhi babefuna ukumbona. Manje kukhona isishoyo sakudala ngivela imizori ngibonise. Manje lawo maGreki ayeyinto efana naleyo thina babefuna ukumbona. Angikholwa ukuthi kukhona noma ubani owake wezwa igama lakhe elimangalisayo liphefumula ngaphandle kwalowo ofuna ukumbona. Ngiyakholwa uma bengingathi kulobu busuku kulezi zethameli bangakikini abangathanda ukubona uJesu. Wonke umuntu ubuyophakamisa isandla sakho, ngabe kunjalo na? Sonke besingathanda ukumbona yonke indawo. Awuke imibhalo ayinakuqamba manga ukuthi uma lamaGreki esitholile isicelo sawo sokumbona, pho kungani singekwazi uma senguye na? Manje ake nje ucabange ngakho. Ngiyahamba, thatha isikhathi sami, angifuni ukuba nibe nokwethuka. Thula nje isikhashana futhi ucabangisise njengoba sikhuluma. Manje uma esenguye futhi uNkulunkulu angithethelele ngokusebenzisa lelo gama ukwenza iphuzu uma esenguye, siyazi. Manje pho kungani singamboni uma bakwazi ukumbona na? Manje unguye izolo namuhla naphakade. Manje indlela kuphela singathola ngayo ukuthi ngabe siqinisile noma cha ngokubuyela emuva futhi sithole ukuthi waye yini izolo futhi khona-ke unguye namuhla futhi uyoba phakade. Manje uma nazi ukuthi le nkulumombiko yenziwa nini, yenziwa iTestamenteni elisha, kwakunguPawulu siyakholwa ebhala incwadi yamaHebheru kumaHebheru ehlukanisa umthetho emseni. Futhi siyathola lapho ukuthi wathi uJesu Kristu unguye izolo eTestamenteni elidala namuhla naphakade ofanayo.
I believe that in the Old Testament.
Awuke ngikholwa ukuthi eTestamenteni elidala kwakusenguJesu Kristu. Ngikholwa ukuthi insika yomlilo eyalandela eyahola uIsrayeli ehlane kwakunguKristu. IBhayibheli lathi yayinguye. Noma yimuphi umfundisi uyazi ukuthi yingelosi yesivumelwano okwakunguKristu. Kwase kuthi ke ngenkathi uJesu elapha emhlabeni wathi kusesikhashana izwe lingabe lisangibona, nokho niya kungibona, ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Futhi emva kokuba leyo nsika yomlilo seyenziwe inyama esimweni somuntu ngendodana kaNkulunkulu yakha phakathi kwethu, yazibonakalisa futhi yafakazisa uNkulunkulu ngokuba yayingukubonakaliswa kukaNkulunkulu enyameni. UNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nezwe kuyo uqobo. Kwase kuthi ke emva kokufa kwakhe ukumbelwa ukuvuka nokwenyuka, uSawuli waseTarso wayesendleleni yakhe ehlele eDamaseko kuyobopha labo bantu abasebe ngamaPentekostali. Futhi leni yakhe ehlayo washaywa ukukhanya okukhulu. Inseke yomlilo efanayo yabuyela kuNkulunkulu, yavela kuNkulunkulu, yabuyela kuNkulunkulu futhi wathi, Sawulu, Sawulu, ungizingelelani na? Wathi, ungubani wena Nkosi? Wathi, nginguJesu. Niyabo futhi kunzima kuwo ukukhahlela meva. Manje ukubuyela emuva futhi sithole siyakubona lokho, sizokusekela kulo lonke iviki elikhulu, sikwenze kucace kakhudlwana. Kodwa angilicaphunanga iwashi lami namhlanje ebusuku, ngibuka lelo washi lasedongweni lapho. Ngakho sizozama ukulishiya kanjalo. Manje wayesetestamenteni elidala eyinsika yomlilo, wayesemhlabeni eyindodana kaNkulunkulu, ibonakalisiwe uNkulunkulu ofanayo enyameni, futhi manje usesesimweni sikamoya ongcwele. UNkulunkulu ofanayo ezikhundleni ezintathu, uyise, indodana nomoya ongcwele ezenza yena uqobo. Ingakho uMathewu athi, babhathize egameni likayise, indodana, umoya ongcwele. Kwakungububaba, ubudodana nomoya ongcwele. UNkulunkulu ofanayo esebenzisa izikhundla ezintathu ezehlukene, uNkulunkulu ezehlisa. UNkulunkulu ongcwele akakwazanga ukuza esonweni. Kulungile, ngisho isilo esithi into eyintaba kumelwe sidushwe, ngoba kukhulu ukuzamazama baze bamemeza kwenza ngishona kakhulu makakhulume uMose kungabe uNkulunkulu ngoba isono sasisibi kuthi kodwa ke uNkulunkulu enziwe inyama phakathi kwethu wasebenza nathi uTimothe wokuqala isithathu ushumi lesithupha ngokungangabazeki inkulu ifihlakalo yokukhonza uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni lapho wayese enyameni ezenza aziwe ethi ukusondela kancane kithi manje ini wafa ukuze ahlenge ibandla nakho konke okwakukuye manje ufikile ngesimo sikamoya okugcwele uNkulunkulu phezu kwethu uNkulunkulu enathi uNkulunkulu ekithi
God in us the same yesterday and
yabona uNkulunkulu ekithi onguyezelo lomuhla naphakade umoya ongcwele sebenza efeza eqedela imisebenzi kaKristu eyayiku Kristu manje akumbulani konke lokho uNkulunkulu ayeyikho wakuthululela endodaneni yakhe uJesu Kristu kuthi konke lokho uKristu ayeyikho wakuthululela ibandleni lakhe niyabo kwenza uKristu abe nguyezelo namuhla naphakade manje aqaphelani ake sithole ukuthi wayeyini manje kuqaleni sokuqala uJohane isahluko sokuqala sizoqala kuJohane kulobo busuku kusase busuku sizongena kwenye ukufunda nokunye nokunye omunye umbhali endaweni ethile enye eBhayibhelini kodwa aqaphelani manje ekubhaleni kukaJohane kuqala emuva lapha ekuqaleni wayekhona ulizwi manje liyini izwi na izwi liwumcabango oveziwe ufanele ulicabange ngaphambi kokuliveza ingakho uJesu athi kubafarisi nina bazenzise ningasho kanjani okuhle nokuyilapho ningibize ngolungile nokunye nokunye ngenkathi azi ezinhliziyweni zabo babecabanga ukubi ngaye wathi ngokusuka enhliziyweni umlomo ukhuluma ukusuka enhliziyweni uma ungakwenzi khona ke yimicabango yakho ezivezayo futhi uveza enye into kodake kuwukuzenzisa akuvele enhlizweni yakho
so in the beginning was the word
ngakho ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu lalingakavezwa ngaleso sikhathi ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu
the word Christ is the word
izwi uKristu uyizwi manje ngekathi efika emhlabeni ekuqaleni wayekhona izwi futhi izwi lomcabango kwase kuthi ke izwi lake lezwakaliswa eEdeni libango koqobo uNkulunkulu angeke ashe noma yini futhi eke aphinde akubuyisele muva ngakho sisekela amathemba ethu ethu kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu engenasiphelo angeke aguquke uma ngingasho ukuthi lena mudla kusasaki ngahle ngicabange ukwehlukile ngonyaka ozayo ngingahle ngihlakaniphe ngokwedlulele kakhulu futhi ngingacabanga ngokwehlukile ungakwazi kodwa hayi uNkulunkulu zonke izinqumo ziphelele lapho uNkulunkulu ake asho noma yini iyiphakade ngaleyo ndlela ayisoze yaguqulwa futhi manje uNkulunkulu ingaleso sizathu uJesu wayeyiwodli likaNkulunkulu lahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe ngoba kwakusemicabangweni kaNkulunkulu kwathi lapho izwi livezwa khona ke laba yinyama futhi lakha phakathi kwethu oh ngiyakuthanda lokho lokho kunginika ithembe linjalo ngiyakuthanda lokho ngoba kunikeza isiqiniseko ukuthi uNkulunkulu omkhulu ongenaziphelo esimkhonzayo wayazi zonke izinto futhi wasazi ngaphambi kokuba umhlaba uze udalwe yeka ukuthi kukhazimula kanjani lokho abantu bayesaba wesabani na labo abazi ngaphambili wababiza labo ababizile wabalungisisa labo abalungisisile usevele ubakhazimulisile wesabani na bambelelani kuNkulunkulu njengabantwana abancane futhi nibambelele kulo futhi nikholwe kuNkulunkulu uyihlo uyanithanda wenze konke ayenga kwenza ukunihlenga wena nebhayibheli lathi umphiki uKristu wathukisa bonke ababephila emhlabeni abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila yewundlo kusukela kusekelweni komhlaba uNkulunkulu ngokwazi kwakhe ngaphambili wakubona wafaka igama lakhe encwadini yakhe futhi ingaleso sizathu lapho kulobo busuku ngoba uluphendulile lelobizo uNkulunkulu wakwazi ngaphambili futhi wakubiza futhi ulwemukelile ubizo lwakhe manje ungasho ngiyilowona lawo uzifunela ukwakhe ukusindiswa ngokwesaba nangokuthuthumela ngiyethemba ukuthi igama lami laliphakathi kwalokho kodwa uma lalikhona igama lami njalo encwadini yokuphi mina labekwa lapho ngaphambi kokusekelwa komhlaba lapho iwundlu lahlatshelwa mina emcabangweni kaNkulunkulu akanamkhawulo awumane nje wenze uphathe ibhizinisi mahlaphahlapha nje angiliphathi ibhizinisi lami kanjalo futhi ubungeke uphathi lakho uNkulunkulu akayena owakhe uKristu zela ukuzohlenga labo uNkulunkulu ababone ngaphambili futhi wabazi ngaphambili ukuthi bayoba kuye awujabule ukuthi ufikile na futhi manje ngenhlonipho wena othi futhi Branham ngabe ngilapho na ngazi uma usebandleni ulapho futhi okuwukuphela kwendlela yokungena ebandleni ngamoya munye sonke sapapathizwa sibe emzimba munye ngomoya ongcwele asilijoyini ukujoyina ibandla kulungile kodwa ngibe nomndeni wakwa Branham iminyaka engamashumi amahlanu nantathu futhi abangaze bangicele ukuba ngijoyine umndeni ngazalelwa kuwo ngakho ngiba nguBranham ngokuzalwa futhi leyo ndlela umuntu angaba ngumKristu ngayo lapho ezelwe ngumoya ongcwele bese kuthi ke uma uzelwe ngumoya ongcwele khona ke uzoba ngoKristu ungofile kuKristu thatha inzalo kaAbrahama yobukhosi futhi niyizindlalifa kanye noAbrahama ngokwesithembiso yini ibandla eliyesabayo na bengihlala ngizibuza ukuthi yini indaba ngabantu bePentecostali banokukholwa okwanele kokuqhumisa izwe futhi banokukholwa okwanele kwazo zonke izinhlobo zokuphulukisa kodwa bayesaba ukukusebenzisa lowo ngudevele uma singalephula lelo thonzi lobumnyama ngaphansi kwabantu kukhona kuzokwenzeka futhi leyo yinhloso yami lapha ngitshela abantu ababili zigabe ezimbili esinye sazo singoqavile ngokwendawo bayazi lapho bekhona ngokwamukela uKristu bebekwe kuye kodwa abanakho ukukholwa futhi ngithola amaphelekostali ukukholwa okuningi kodwa awazi ukuthi angobani njengoba nje indoda inemali ebhange ayikwazi ukubhala isheke nomunye une akanayo imali ebhange futhi angabhala isheke uma uke ukwazi ukuhlanganisa laba ababili unokuthile futhi uma ngike ngathola abantu bePentecostal ukuba baqonde ukuthi bangamadoda namadoda gazi kaNkulunkulu behlezi ezindaweni zasezulwini khona manje kuKristu Jesu ukuthi uNkulunkulu wazi ngaphambili ngaphambi kokusekela kwezwe usimisele ukuba sishubayele wesabani na kule ndaba ukuthi kuyini shibeka phandle lapho thatha izwi likaNkulunkulu futhi likholwe hlala ngane bese uthi uyinzalo kaAbrahama lapho uAbrahama ibiza izinto ezazingekho njengokungathi zazikhona ngoba uNkulunkulu washo njalo indoda eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlalo budala umkayo namashumi ayisithupha nanhlalo budala futhi kwathiwa babezoba nengane ngicabanga ukuthi benzani na behlele kudokotela bese ethi lungisa izinto sizoba nengane ngani bathi indoda iyahlanya noma ngubani uthatha izwi likaNkulunkulu izwe libabiza ngokuhlanya uPaul wathi ngendlela ebizwa ngokuthi ukuhlubuka uyahlanya ngikhonza kanjalo uNkulunkulu wawubaba ngiyajabula ukujoyina izandla naye kulobu busuku kunjalo uPaul ungoqavileyo kakhulu ezwini futhi manje kapelani waye yini na noma ngabe waye yini ubelokhu eyikho futhi uyohlala eyikho manje ngifuna niqaphele waye yizwi wayengumcabango kaNkulunkulu womhlengi oveziwe yilokho ayeyikho waye yizwi futhi kumaHebheru sahluko sesine nevesi leshumi nambili iBhayibheli lasho ukuthi izulu kaNkulunkulu linamandla liyashesha kulenkembe esekanhlangothi zombili lahlulela ngisho nemicabango ne yenhliziyo uNkulunkulu yazi ngisho nokusemqondweni wakho manje bamba lokho izulu kaNkulunkulu linamandla libukhali kulenkembe esekanhlangothi zombili futhi lahlulela imicabango yenhliziyo lelo yizwi yileso sizathu bengakwazanga ukumkholwa uJesu abakwazanga ukumqonda wathi kubo hlelani imibhalo yiyo efakaza ngami hlelani imibhalo wathi kulabo bapristi abafundile izifundiswa hlelani imibhalo yiyo efakaza ngami ngamanye amazwi bona ngibonakalisa imibhalo ngenze izwi likaNkulunkulu libe ngokoqobo hlelani imibhalo babenomqondo ongowabo ngakho kodwa wayenendlela eyiyo Baba nendlela uMesiya ayefika ngayo mhlawumbe ezantsi emhubheni yegolide futhi exhawulane noKhayifase umpristi omkhulu uma eze endleleni yakhe. Kodwa bukani ukuthi uba yini, akazange eze ngokuphambene nemibhalo. Ufika ngayo impela indlela umbhalo owasho ngayo, wathi hlolani imibhalo yiyo efakaza ngami. Bona ngenze imibhalo ibonakaliswe. Futhi uma ngingenzi ukubonakaliswa ngemisebenzi yami khona-ke ningangikholwa. Wo, isitatimende esinjena pho, umuntu owayengathatha izwi likaNkulunkulu elilotshwiwe futhi alenze ukuba lenzeke phambi kwabo ngqo. Futhi noma kunjalo ngamasiko abo bamenqaba kumangalisi ibanzi indlela eholela ekubhujisweni. Kunjalo isango lincane nendlela iyingcingo eholela ekuphileni. UKristu emi lapho. Wonke umuntu ufuna into ethize ubukhazikhazi enobuningi ubulivilivi kuyo. UKristu uyintobeko. Lapha kungekudala indoda ethile umngane wami ngangifanele ngiye eChicago ngiyokhuluma endlunguthileni futhi ngenxa yokuthi emathepini ngenze inkulumo mbiko ukuthi kwakungewona ama-apula u-Eva awadlayo. Indoda yayenqaba futhi ngenkathi kwenza yahamba futhi yathola enye indoda ukuphatha okukhulu okuvela esikhungweni esikhulu saseChicago. Le ndoda yafika ukuba izokhuluma futhi ngenkathi kwenza yayinakho konke kubhalwe encwadini cishe kanjalo. Utshumayelwe buhlakani ubungeke uyizwe engcono, kodwa yathola lapho ikukhuluma kwakungahambelani nabantu bevangeli eligcwele. Leyo mibono yobuhlakani yeze cishezela phezulu lapho ikhiphe isifuba sayo ngaphandle yayesikuphonsa ngaphandle futhi yaze ngisho yahlekisa ngabo nakho konke. Kodwa lapho ikwenza yathola ukuthi akuhambanga kahle kangako, ngakho yathola ukuthi yayinephutha yavala izincwadi zayo futhi yehla namahlombe ayo eyethile ihamba yehla ngokuzithoba. Kwakukhona ongcwele omdala wehlezi lapha yayo ekhoneni, wathi ushuzake sibhakela owayeseduze kwakhe wathi ukuba ubenyuke ngendlela ehle ngayo ngabe wehle ngendlela akhuphuke ngayo, ngakho lokho kucishe kube njalo. Amadoda ezelwe ngumoya kaNkulunkulu azi uNkulunkulu ngesehlakalo futhi kuhambisana ncamashini ezwe bayakutshela umoya ongcwele ungukuxhuxhuma, awukhona lokhu, awukhona lokho, kuphambene nezwi. Izwi lathi kunjalo. UPetro wathi ngosuku lwePentecoste isithembiso ngeseni kubantwana benu njengalokhu labo okude abaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza ngokwalowo othandayo makeze. Manje qaphelani, uJesu wayengama lapho futhi athi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami athi ngiyoyenza khona-ke ningangikholwa. Manje hambani nihlele imibhalo. Uma uzibuza ngalokho engikwenzayo khona-ke hambani nihlele imibhalo ngokuba kuyo nithini nokuphila kuphakade futhi yefakaza ngami. Manje buka imibhalo futhi ubone ukuthi uphila kuluphi usuku. Wathi ninabazenzisi nibone ilanga lishona nithi oh libomvu futhi liyedla kusasa lizokuna, uma lishona licacile kusasa kuzoba usuku oluhle. Wathi niyakwazi ukuhlela ubuso beziphakabhaka kodwa isibonakaliso sesikhathi anikwazi ukusihlola. Uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa. Manje nanze inkulumo mbiko eyayimenza afane njengoba uNkulunkulu wayenjalo, eyindodana kaNkulunkulu wayelingana noNkulunkulu njengoba iBhayibheli lasho, hhayi ukumenza impango ngoba wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni. Manje lokho bhekisisani esizama ukukubeka manje ukuthi unguye izolo lamuhla naphakade. Nangu wayemi lapha nezwi likaNkulunkulu libikezela lokho okwakuzokwenzeka ngalo suku.
And here he was standing here doing it.
Futhi nangu wayemi lapha ekwenza futhi wathi hlolani imibhalo ngokuba nithi kuyoni nokuphila kuphakade futhi yiyo efakaza ngami. Uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa. Kodwa uma ngenze imisebenzi futhi ningenakukholwa yimi, kholwani yimisebenzi. Manje bhekisisani manje yimiphi imibhalo eBhayibhelini iTestamente elidala eyafakaza ngoJesu na? Wathi imibhalo yiyo efakaza ngami. Manje uma esho lokho, yonke imibhalo ingukuphefumulela futhi ngifuna ukubona lowo mfo ongitshela ukuthi iyaziphikisa. ayizibhikisi ivumelananga kuphelele kufihliwe emehlweni yabahlakaniphile yona banokuqonda uJesu washo njalo kodwa kwakuyokwembulwa ezinganeni zona eziyofunda ngakho abafarisi babe nendlela yabo ngakho kodwa nakho kufika uNkulunkulu nendlela yakhe ngakho niyabo abafarisi becabanga ukuthi kuzoba ngale ndlela wayephumile ngokuphelele emibhalweni ngokucabanga kwabo kodwa ngokuphelele wayesemibhalweni ngendlela yakhe uqobo yokucabanga ngakho ufanele ube nomqondo wokuKristu kuwe ukuze wazi umbhalo futhi manje yona uJesu wathi manje yiyo efakaza ngami manje singathatha ukugijima elinye ihora noma amabili futhi ungalokothi udule ngisho izinto ezilotshwe ngoJesu yonke indlela uyinzalo yosifazane insimini yaseEdeni uIsaya wesishiya galolunye isithupha nguye wakhuluma ngokuzalwa kwakhe nakho konke ngokuthi nentombi iyakukhulelwa nakho konke esikhuluma ngakho kodwa manje njengoba sizokweqa lokho imibhalo ekhuluma ngokuthi wayeyofika kanjani nonke niyazi ukuthi bakugeja lokho ngamamayela isigidi ukuthi wazalwa kanjani ephansi ehlezi phezu kwethole lembongolo lingena futhi behluleka kukubona ephuma esizweni esincane sakwaJuda nokunye nokunye ngeBethlehem laseJudea wena ngomncinyane kubo bonke ababusi kodwa kuza kuphuma kuwe uKristu umkhululi futhi behlulekile kukubona konke lokho manje kodwa sizokweqa konke lokho futhi sikwehlisele embhalweni owafakaza ngemisebenzi yakhe ngoba wavele wathi uma ningenakungikholwa kholwani imisebenzi engiyenzayo ngokuba ifakaza ngami ngamanye amazwi anikholwa ukuthi ngazalwa ngokuzalwa intombi nto anizikholwa zonke lezi zinto okukhulunywe ngazo ngombhalo uma konke okuniphuphuthekisile futhi anikwazi ukubona khona-ke hlelani ukuthi imisebenzi engiyenzayo iyafakaza ngami ngoba ilotshiwe embhalweni manje niyabo ngoba uyizwi futhi wayeyizwi etestamenteni elidala uyizwe etestamenteni elisha futhi uyizwi manje onguyezo lonamuhla naphakade ngakho angeke aliguqule liyizwi njalo manje imisebenzi yakhe manje uma besingajika singene etestamenteni elidala kulobu busuku futhi sithathe into eyodwa efakaziwe imisebenzi yakhe yafakaza ngokuthi sizophenya futhi kubhaleni phansi nina enikubhala phansi uDuteronomy isahluko seshumi lesishiyagalombili vele ufunde zonke isahluko kungaba zisize ngokuyifunde yonke into uDuteronomy weshumi nesishiyagalombili manje siyazi ukuthi uMose walishiya iGibhithe engalo esalu lakalo enkosi futhi walandela ingelosi kaNkulunkulu ngoba wathi ukuthi ukwa kukaKristu kuyingcebo enkulu kuneyaseGibhithe manje kubhekisise abantu iGibhithe elalibabuka njengezigqila nabaxovu ibodaka Mose wababona bengabantwana bakaNkulunkulu abakhethiweyo manje wengumprofethi obiziwe abaprofethi baziwa ngaphambili babekwa ebandleni njengezikhundla izikhundla ezinhlanu ebandleni okokuqala ngokhona kwapostoli abaprofethi abafundisi abelusi abavangeli niyabo lezo zikhundla uNkulunkulu azibeka ebandleni bese kuthi-ke kukhona iziphiwo zokomoya ezisishiyagalolunye kulelo bandla okungukukhuluma ngezilimi iziprofetho nokunye nokunye kanjalo muningi umehluko phakathi kwabaprofethi indoda inikeze isiprofetho nomprofethi isiprofetho sifanele sahlulelwe ngabahluleli ababili noma abathathu umprofethi uzalwa engumprofethi futhi akhuliswe engumprofethi niyabo kumiselwe ngaphambili enguNkulunkulu kulowo nyaka kapelani manje uMose enguloyo uNkulunkulu ayemvusile futhi ekuhambeni kwakhe kuDuteronomy weshumi lesishiyagalombili wakhuluma kubantwana bakaNkulunkulu futhi washo ukuthi
the Lord your God shall raise up a prophet like me
inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami uMose umholi owakhulula u-Israyeli wakhuluma lakho inkosi uNkulunkulu wethu iyakuvusa phakathi kwenu kubafowenu umprofethi onjengami futhi uNkulunkulu wathi kuyakwenzeka ukuthi lowo ongayikukholwa lowo mprofethi uyonqunywa phakathi kwabantu ngakho lokho kungukuvusa umprofethi manje siyaqonda ukuthi wayezoba nguNkulunkulu umprofethi omkhulu ngikholwa ukuthi uDavide umprofethi uDavide waye nomoya kaNkulunkulu kuye wayezoba uJesu waye indodana kaDavide bukani uDavide inkosi elahliweyo yaphuma kubantu bayo qobo ikhuphukela esiqongweni sentaba yeminqumo wabheka emuva wakhala ngomuzi ngoba wanqatshwa eminyakele ngamakhulu ayisishiyagalombili kusuka lapho indodana kaDavide inkosi elahliweyo yakhalela eJerusalema ngokuyini leyo na umoya kaKristu ngesabelo kuDavide bheka uJoseph ayizelwe phakathi kwabafowabo ezondonga abafowabo ethandwa nguyise unikezwe ingubo enemibala eminingi efana ngokuphelele noKristu qaphelani wathengiswa cishe impela ngezinhlamvu ezesiliva eziyisondele emashumini amathathu waphonswa emgodini kuthiwa ufile ekuningweni kwakhe umphathi zitsha nobhusha omunye walahleka nomunye wasindiswa into efanayo uKristu yesiphambanweni futhi wakhushulwa kulomgodi futhi wahamba futhi wahlala ngakwese kunene sikaFaro futhi akekho owayengabone uFaro ngaphandle kokungena ngoJosefa noJesu wavuswa futhi wahlala ngakwese kunene sikaNkulunkulu futhi akekho ngeze kubaba ngaphandle kwendodana futhi lapho uJosefa eshiya ukuba ahambe phambi wakhale cilongo phambi kwakhe amadolo onke adingeka kuba aguqe uJosefa uyeza futhi lapho uJesu eshiya leso sihlalo sobukhosi ukuba abuyele emhlabeni icilongo lizokhala futhi wonke amadolo ayoguqa futhi zonke izilimi ziyovuma besingadlila kanjani kuba profeti futhi sekhombisa ukuthi lowo kwakungumoya kaNkulunkulu kaKristu kulabo baprofeti uyakukhona lokho nani yabo wenza nje wafanekisa uKristu kwase kungena ekugcwaleni komprofeti bukani uMose ukuthi wayefihle kanjani ebungwini njengoKristu kanjalo njalo wayesekibhide futhi noma yini nje umnikezele imithetho lokunye wavele waveza uKristu kwase kuthi ke lapho uKristu efika kuye kwakungukugcwala kwalowo moya yabo lokho kwakungu ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kwakukuKristu babe nakho ngesilinganiso into efanayo kulobo busuku ngomoya ongcwele uNkulunkulu ngosuku lePentecost leyo nsika yomlilo yahlakazeka yaba izilimi zomlilo eziningi izilimi ezaba yifoloko esikundleni seNkulunkulu wayezehlukanisa phakathi kwabantu ngalelo suku uNkulunkulu wayekumuntu oyedwa uKristu manje usebandleni lonke emhlabeni wonke amen mfana lokhu kungenza ngizizwe nginokukholwa makadunyiswe uJehova uNkulunkulu haleluya ungangivumeli ngikwethuze angihlanye uma ngihlanya vele ungishiye ngendlela engiyiyo ngizizwa ngingcono ngalendlela ngakho nje ngingi cabange ngakho ukukhona ukungithuthumisayo bheka ukuthi ngomusa kaJesu Kristu ngisindisiwe kulobu busuku uma ifika kwenza mehluko muni na sizohamba naye amen kubiza ngaphezu kwazo zonke izigidi zezigidi zamazwe anqwabelene egcwele yonke into nempilo eyanele kuphila iminyaka eyizigidi ezikhulu bengisayo lokhu ngingeke ngihwebe ngezindawo zalowo muntu nhlobo ukwamukelwa emndenini kaNkulunkulu futhi ngibe ngomunye wabantwana bakhe yeke inhlanhla okuyiyo futhi abantu bayayifulathela into enjengaleyo qaphelani inkosi uNkulunkulu wenu iya kuvusa umprofeti njengami futhi kuyothi noma bani ongamlaleli lo mprofeti uyonqunywa phakathi kwabantu kwakuyimfundiso leyo manje funde kwehle njalo ezantsi kwesahluko sakho seshumi nesishiyagalombili lapho uNkulunkulu wathi nansi indlela ozomazi ngayo umprofeti uIsrayeli njalo wayefundiswa ukukholwa abaprofeti babo ngabe kunjalo na kunjalo ngo izwi likaNkulunkulu leza kubani na umprofeti izwi lenkosi lafika kuJeremia umprofeti izwi lenkosi lafika kwakuyizwi lenkosi futhi siyazi ukuthi le ndoda yayiyizwi likaNkulunkulu lonke haleluya yayiyizwi futhi uIsrayeli wafundiswa ukuba akholwe abaprofeti babo manje wathini na uma kufika phakathi kwenu ongowomoya noma umprofeti mina inkosi ngiyakuzibonakalisa kuye ngemibono ngikhulume kuye ngamaphupho futhi uma lokho akushoyo lo mprofeti kufezeka khona-ke mnimuzwe kodwa uma kungafezeki khona-ke ningamuzwa awu lokho kunengqondo kuphela impela uma ekushilo futhi kungafezeki kuye iphutha uma umprofeti efika ngokuprofetha akufezeki khona-ke bhekisisani futhi nibone uma kufezeka uma kungafezeki khona-ke akulungile uma kufezeka kuyiqiniso yileyo ndlela u-israyeli abazi ngayo abaprofeti babo iminyaka engamakhulu amane manje ngokuzalwa kukakristu bekungeke kube nabaprofeti umalaki wayengumprofeti wokugcina wo babenabaprofeti bama abaningi kodwa ngiqonde abaprofeti bangempela ngolunye usuku ezantsi le emkhombeni wasebhetlehema kwaphuma umntwana kwakukhona izazi zasempumalanga zalandela isibonakaliso sakhe inkanyezi yabaholela kuye kwakukhona abelusi bezimvu entabeni behla ukuzombona wakhula njengengane wadlala njengomfana ngolunye usuku kwakukhona umprofethi evele ehlane ugama lakhe lingujohane wathi isikhathi sase siseduze phendukani nizilungiselele uwoodsman isixhwanguxhwangu wo nendoda ebukeka inoboya uma ifika iminyango wakho ubunga ixosha futhi yena umfo obukeka enoboya waphuma lapho futhi wembe usebenyelo nodaka lwasejordani futhi wathi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususandele futhi wawathethisa lawo mahlelo wayesewatshela ukuthi ayengawakuphi futhi wayenocezulo esikhumba semvu ezisonge ngaso wayebazonda besifazane abaziphatha kabi ngani na umoya ka-Eliya wawuphezu kwakhe u-Eliya wabathethisa into efanayo phandle ukuthi u-Israyeli ngalolo suku futhi washo lokho zonke izivumokolo zabo nokuthi babethandane kanjani nenenekazi lokuqala lezwe njengoba imelika yenzile futhi iziphathisa okwalo futhi beqokisa kwalo nalowo Jezibele futhi wamtshela ngakho kunjalo akazange ancenge kukho lakho kufika futhi esimweni sikajohane umbhaphathizi wethembisa futhi ngezinsuku zokugcina kuphuma futhi umalakho wesine hhayi umalakho wesithathu ngenkathi ujohane efika isithunywa sami phambi kwami umathewu weshumi nanye isithupha kodwa futhi niyabo lapho lo Eliya efika masinyane emva kwalokho izwe lizoshiswa kumlilo nabalungileyo bahamba baphume phezu komlotha wababi kwakungeyena ujohane lowo niyamqaphela uzobuyisela kukholwa kwabantwana kubuyele koyise futhi ngenkathi kufika lona wokuqala wabuyisela kukholwa kwabantwana kubuyele koyise ndiyabo umleyezo osemusha lapho wawuya kobaba abangokhokho futhi namuhla bazosuka kuwo futhi ngesinye isikhathi kuyovela oqhumisayo akekho waziyo ukuthi uvelaphi nokuthi uhamba kanjani kodwa uzongena ngqo futhi abuyisele kukholwa kwasekuqaleni kwepentecost ukuthi bona inkumbi yeroma elikatelika nesibotho zidle lowo muthi oligugu uze ube yisiqu kodwa unkulunkulu wathi ngiyakubuyisela isho inkosi kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa lapho lelo langa lakusihlwa liphuma kuyoba khona umuthi lapho nesithelo kuwo ukuba sivuthwe amen mbekisise njengoba simbona nangu eza ngolunye usuku futhi wabhaphathizwa ngujohane ejordani ujohane wafakaza akekho omunye owakubonayo akekho obonile omegi inkanyezi eyabonwa umegi babengabheki yona kunjalo uza kuphela kulabo ababhekile ujohane wayazi wayebheka isibonakaliso ileyo ndlela nazi ngombhalo futhi niyo sazi isibonakaliso seqiniso sikankulunkulu unkulunkulu njalo uhamba ngesibonakaliso qaphelani labo meki babebheke isibonakaliso ngoba bayazi ukuthi inkanyezi kajakobe yayizovuka bebefanele udanyeli wayenguthisha wabo ngesikhathi waye niyazi ukuthi bavelaphi amamede operesiya amadala basahlezi ezitaladini bebajaje eqenjini kanjalo befundisisa futhi ngenkathi bebona leso sivakashi sasezulwini sivela bazi ukuthi kukhona kwakulungela ukwenzeka futhi bayilandela baze bamthola umesiya futhi lapho befika ejerusalema bethi uphi yena ozelwe eyinkosi yabajuda na ibandla elikhulu lalingazi lutho ngakho kubi nje njengoba kunjalo namhlanje into efanayo kwakulapho-ke futhi sithola ukuthi ujohane wayesethi-ke lowo owasho kimi nehamba ubhaphathize ngamanzi wathi lowo oyobona umoya wehlela phezu kwakhe futhi uhlala kuye ozobhaphathiza umoya ongcwele nomlilo nojohane wayemi lapho elindele isibonakaliso ebhekile wathi khona yedwa phakathi kwenu wayeqinisekile ngempela ukuthi kwakuzokwenzeka wathi kukhona yedwa phakathi kwenu khona manje eningamazi kukhona yedwa lapha uma ubuka ngemva kwesikhashana wabona isibonakaliso phezu kwakhe wathi ngangambona ngasibona isibonakaliso sakhe sobumesiya nakho kufika lokho kukhanya kukankulunkulu njengejuba kuza kwehlela phezu kwakhe iphimbo livele ezulwini lithi lo indodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo waphuma lapho wangena ehlane walingwa izinsuku ezingamashumi amane nobusuku bukasathane ezilungiselela inkonzo yakhe ngenkathi eza ehla ngasejudiya futhi ephuma lapho uqala ukukhulekela abagulayo, izibonakaliso nezimanga ziqala ukumlandela, abantu baqala ukukholwa, abanye babo bahlekisa ngaye, abanye babo uJohane aye balungiselele bamqonda. Omunye wabo phakathi lapho kwakungu-Andreya, umfowabo kaSimoni Petro, wahlala busuku bonke naye waze waqiniseka ukuthi wayengumesiya. Wayesehamba-ke watshela uSimoni, waletha uSimoni. Manje uSimoni babeyizifundiswa, uma uke wayifunda impilo yabo, uyise wayengumfundisi wangempela, umfarisi. Manje bhekisisani, siza ngqoko kuthile ningakugeji. Futhi u-Andreya wabiza uSimoni ukuba eze naye emhlanganweni, futhi kwathi nje uSimoni enganyukela ebukhoneni benkosi uJesu, lowo u-Andreya ayemtshele ukuthi wayengumesiya. Sengiyacabanga ngizwa uSimoni ethi, ngizomazi, ngiyokwazi ukuthi ubukeka kanjani. Ubaba wami omdala wangitshela ngelinye ilanga, wathi, Simoni, ngiyaguga, bengicabanga ukuthi ngizombona uMesiya. Besilengazelele ukumbona iminyaka, kodwa ngiyaguga kakhulu manje, mhlasimbe ngeke ngimbone. Kodwa ningadukiswa nina bafana, uma ifika esizukulwaneni senu, khumbulani kuzoba nenqwaba yezinkoleloze ezidlulayo. Kodwa khumbulani, ningamaHebheru, nifanele nikholwe izwi likaNkulunkulu, futhi lalelani, lapho lo Mesiya efika uyoba lokho impela izwi lathi uyoba yikho. UMose umprofethi wethu wathi, Inkosi uNkulunkulu wethu iyakuvusa umprofethi phakathi kwethu. Manje sekube ngamakhulu eminyaka singenayo oyedwa, sinazo zonke izinhlobo zezinto kodwa simbhekile. Nakhu kufika uSimoni hamba enyukele ebukhoneni benkosi uJesu, futhi uJesu embheka wathi, bheka, igama lakho nguSimoni, futhi wena uyindodana kaJona. Lokho kwamkhipha isidashi, yabo, akazanga kuphela ukuthi wayengubani, wamazi lowo baba wakho mdalo mesaba uNkulunkulu. Wathi igama lakho nguSimoni, futhi uyindodana kaJona. NoPetro waqonda khona lapho ukuthi lowo kwakunguye lowo mprofethi, ngoba wayekhuluma iqiniso ncamashi, futhi wawa ezinyaweni zikaJesu, futhi uJesu wamenza inhloko yebandla eJerusalema. Engenamfundo eyanele yokusayina igama lakhe uqobo, kodwa wayenesambulo, yilokho okudingekayo. Kulungile, kwamthokozisa uNkulunkulu kumbeka, ngoba waqonda ngokombhalo ukuthi lowo kwakunguMesiya. Kwakukhona yedwa wayemi lapho ogama linguFiliphu, kwamchuchumisa kakhulu kakhulu, kwaze kwaba wayenokuthi agisha iBhayibheli nendoda ethiwa uNathanayeli kuthi akube ngamamayela 15 uma ukubheka ukusuka lapho uJesu ayeshumayela khona ukuya lapho kwakuhlala khona uNathanayeli. Mhlawumbe kwamthatha usuku kuya lapho, futhi wafika lapho, futhi wathola uNathanayeli ngaphansi komuthi ekhuleka. Sengiyambona uNathanayeli ethi, wo Jehova, sibheke ukufika kukaMesiya, wo sisebugqilini bamaRoma, kuyaze kube nini sihlupheka ngale ndlela na? Wo Jehova mkhulu, mthume. Futhi sengiyambona uFiliphu emi lapho ethi, makabonge uNkulunkulu, linda ngize ngimtshele, linda nje ngize ngimtshele. Futhi emva kwesikhashana lapho ethi amen, wasukuma, akazange akhulume naye ngesixheke samawolintshi noma isixheke sesithelo esisamawolintshi kumbe noma yini ayenayo. Wathi, woza ubone ukuthi ngubani esimtsholile, uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa, lona yilowo Mesiya. Wo, sengiyambona uFiliphu ethi kuye, manje yima kancane lapha, noma uNathanayeli ethi, manje linda, sibe nezifundo zeBhayibheli ezinhle kakhulu ndawonye ukuba wena ufinyelele kugcineni kujulile kanjalo. Manje kukhona okungalungile. Kulungile, ake singene nje engxoxweni yabo. Sengiyabezwa abanye babo bethi, yezwa uFiliphu ethi, manje ume kancane, asifundiswanga yini ngokwemibhalo yethu ukuthi lapho uMesiya efika uyoba umprofethi na? Impela uMose washo njalo, siyabakholwa abaprofethi bethu, futhi uyoba ngumprofethi. Uyamazi lowo mdobo omdala ezansi lapho owathenga kuye leyo nhlanzi, futhi akakwazanga ukusayina irisiti na? Wo, uSimoni na? Yebo, wo, ngangimazi ngisho uyise uJohane, impela ngimazi kahle. Mfowabo u-Andreya umlethe emhlanganweni izolo, wathi nje engangena ebukhoneni balo Jesu waseNazaretha, wamtshela ukuthi igama lakhe kwakunguSimoni, futhi wayeyindodana kaJona. Kuthiwani ngalokho na? Sengiyamuzwa uNathanayeli ethi, ngizohamba ngiyozibonela mina. Unezinhlonipho ezingaphezu kwamaMelikana, bazohlala ekhaya futhi bagxeke, ngeke bahambe, ngisho nokuzama ukuthola. Ngakho bazo, nakhu bazofika, futhi bazungeza ijika bekhuluma. Kwase kuthi ke ngenkathi ekhuphukele ebukhoneni bukaJesu, manje bhekisisani, futhi kwathi nje ngangena ebukhoneni bukaJesu, uJesu wambuka wayesethi,
behold an Israelite in whom there's no guile.
wena bheka umIsrayeli yokungekho nkohliso kuye lowo kwakungujesu izolo bheka umIsrayeli yokungekho nkohliso futhi wambuka wena uthi awubheka indlela ayigqoke ngayo khabomnumzane bonke babegqoka ngendlela efanayo abantu basempumalanga bembethe ingubo wayengaba umgreki wayengaba umgibhithe egqoke umshiqulo wamadoda wonke niyabo akazange amazi ngengubo yakhe wathi umIsrayeli ungekho nkohliso kuye hayi umIsrayeli kuphela kodwa uyindoda eqotho futhi wama wasembuka wathi rabi ukusho ukuthi mfundisi wake wangazi nini na ngesikhathi sokuqala ngazi hlangana ngazi kanjani wena na nojesu wathi ngaphambi kokuba ufilipo akubize ngenkathi ungaphansi komuthi ngakubona sengiyebona ngicalaza futhi nakho kumi umbhishobhi sibanibani lapho owayethi owokuqala ohambela omunye waleyo mhlangano uzosontiswa kodwa akwenzanga mehluko wabona umesiya wangokombhalo futhi wagijima wenyuka futhi wawaphansi ezinyaweni zakhe wayesethi rabi wena inkosi yakwa-israyeli wena uyindodana kankulunkulu ileyo ndlela ujesu azikhombe ngayo izolo bazi kanjalo-ke ukuthi wayenguye bheka ujesu ephenduka wathi ngoba ngikutshelile lokhu uyakholwa na uzobona kukhulu kunalokhu lokho kwakuyinkomba yakhe besingaya kanjani kubhathimewo impumputhe futhi siqhubeke sehlele kwabanye abaningi abanye abaningi futhi siqhubeke sehle njalo manje kunezigaba ezintathu kuphela izinhlanga zabantu emhlabeni ngiyazi anikukholwa noma angisho ukuthi wena awukukholwa abaningi abakukholwa lo mhlangano lokhu kuyatheyishwa kuye emhlabeni wonke ngakho abantu abangakholwa ngakho baningi abantu abangakholwa isizathu sokuthi ngisho ngalendlela futhi ngikhulume ngendlela engikhuluma ngayo akusiwena kahlehle kodwa lokhu kuhamba yonke indawo niyabo kufakwe ezilimini ezingamashumi amabili nesikhombisa ezehlukene ngakho abantu abangakholwa kodwa kunezinhlanga ezintathu kuphela zabantu lokho ngabantu bakahamu shemu nojafete futhi lowo kwakungumjuda wezizwe nomsamariya buka upetru nezihluthulelo epentekoste wehla waya kumasamariya wabe esenyuka indlu kakhoneliyo futhi kusukela lapho uvulekile niyabo izinhlanga ezintathu zabantu manje kwakukhona izinhlanga imbili zabo zibheke umesiya lowo kwakungamajuda namasamariya futhi ujesu wayenesidingo sokudlula ngasesamariya bukani ukuthi wazikhomba kanjani phakathi kwamajuda ngokuba ngumprofethi umose akhuluma ngaye manje ukhubukela kumasamariya wenyukela esikari endleleni yakhe eyehlela ejeriko kodwa wenyukela wazungeza phakathi kumasamariya bafanele bazi bafanele bamqonde ngakho uza kulelide lobhala sikare futhi kwakukhona indawo encane ebonakala yonke indawo umthombo uselapho namanje futhi wahlala phansi lapho ekhathele ohambweni wayesethi uma bafundi emzini ukuba bayothenga ukudla kwathi besihambile kwaphuma usifazane othandekayo wayengusifazane odume kabi wayenamadoda amahlanu wayeyisihlabani samafilimi esithandwa kakhulu namuhla kodwa wayenamadoda amahlanu futhi ehlala nesithupha ubezoba semgqeni ngqo namuhla kodwa uphuma emzini kuyokha amanzi akwazanga ukuza nabesifazane abahloniphekile uma uke waba semazweni angasempumalanga uthola ukuthi benza umehluko phakathi kwabo nezintombi ziya kusesekuseni emthonjini uphuma sekuyoshaya ihora leshumi nanye futhi nangu ebeka imbiza enkulu ubufanele kuyinto enkulu kakhulu enentamo ende amahuku kuyo ngibabonile bebeka iyodwa ekhanda labo enye kulenqulu nenye kulenqulu futhi bahambe baqonde nje futhi bakhulume njengabesifazane niyazi futhi bangalokothi bachithe ngisho iconzi lamanzi kunjalo bahambe behle badabule lapho basakwenza abakwenzi abakashintshi nento eyodwa kusukela kulezo zinsuku futhi ngakho wahlala phansi ngakulo mthombo wafaka amahuku ukuze isigwedlo sehlisele emthonjeni waseqala ukwehlisa ibhakede futhi wezwa indoda ethi sifazane ngiphuzise futhi wabuka laphaya futhi nakho kwakuhlezi umjuda ophakathi nendima impilo wayeneminyaka engamashumi amathathu nantathu kuphela engakabi impela namashumi kathathu nentathu kodwa niyakhumbula ukuthi Johane Ngcwele isithupha bathi wayebukeka sengathi wayenamashumi amahlanu bathi wena ungumuntu ongevile eminyakeni ngamashumi amahlanu budala futhi uthi umbonile u-Abrahama na wathi ngaphambi kokuba u-Abrahama abe khona ngikhona niyabo abakuqondanga kodwa wathi okwami indoda ephakathi nendima yempilo ngasemashumini amahlanu wayebukeka eneminyaka engamashumi amahlanu budala ehlezi encike emthonjeni futhi wathi akusilo isiko kini majoda kucela mina owesifazane wasesamariya into enjalo thina kukhona ukwahlukana lapha asinakusebenzelana omunye nomunye wathi kodwa sifazane kuba ubuwazi ukuthi ukhuluma nobani ubuyocela mina ukuthi ngikuphuzise futhi ngiyoletha ngikunike amanzi ongezi lapho ukuzowakha niyabo ayekwenza manje wayexhumana nomoya wesifazane manje niyakhumbula kuJohane Ngcwele isahluko sesihlanu ivesi leshumi nesishiyagalolunye uJesu wathi qobo lwakhe ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyise ekwenza bangaki owaziyo lowo mpalo na amen hhayi engikuzwayo ubabe kusho engibone ubabe kwenza niyabo ncamashi njengabo bonke abaprofethi abangaphambi kwakhe abancane benza njengoba nje uNkulunkulu abatshela wathi angenzi lutho ngize ngibone ubaba ekwenza manje ubaba wayemthumele phezulu lapha eSamariya kumaSamariya ukuba anika ufakazi kaMesiya amajoda ayekwemukele abanye babo abaningi babo bamenqaba amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye abo amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ya ngaphezu kwalokho bamenqaba kodwa ngenkathi ebakhombisa ukuthi wayengubani kodwa-ke wathi ngeke akhombise iSamariya ukuthi wayengubani uthi lona wesifazane wathi kuye wathi umthombo ujulile futhi awunalutho ongakha ngalo wathi amanzi engiwanikezayo awukuphila aphuphumayo wayenzani na ixhumana nomoya wakhe bakhuluma ngendawo okumele kukhonzwe kuyo ejerusalema futhi wathi ubaba wethu ujakobe manje owesifazane wasesamariya wabiza ujakobe ngoyise lowo kwakungumthombo awunikeza ujosefa kusobala wathi waphuza kuwo futhi wanika abantwana bakhe nokunye nokunye futhi wena uthi la manzi onawo makhulu kunalawo na nokunye nokunye ukukhuluma kwase kuthi emva kwesikhashana uJesu wayithola inkathazo yakhe niyazi ukuthi yayiyini wathi hamba ulande indoda yakho nize lapha wathi angina ndoda wathi ukhulume iqiniso ngoba ubuna isihlanu futhi le ohlala nayo manje akuyona indoda yakho manje kubhekisisani manje abafarisi bambona enza lokho lezo zazi ezinkulu zangalolo suku futhi zathi le ndoda inkupho elizabhule umbhuli futhi noma ubani uyazi ukuthi ukubhula kungokukadeveli kungumoya ophendukezelwe futhi ujesu wathi nikhuluma izwi elimelene nami ngizonithethelela kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza ukuzokwenza lokho futhi izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa niyabo umhlatshelo awenziwanga ngalo nkathi unjalo manje bekisisani lo wesifazane wathi hamba ulande indoda yakho nize lapha wathi angina ndoda wathi ukhulume kahle ubunayo isihlanu nale ohlala nayo manje akuyona indoda yakho mhlekisiseni bazalwane wayazi kakhulu ngonkulunkulu kunengxenye yabashumayeli e-United States kuleso simo awutsho akulona iqiniso lelo na wathi mnumzane ngiyabona ukuthi wena ngumprofeti abanye bathi ubhelizebhule futhi wathi ngiyabona ukuthi wena ngumprofeti siyazi ukuthi lapho umesiya efika uyoba yilokho ayokwenza oye babenokufundisa okungcono lowo wesifazane kuleso lezo simo wakubona ngokushesha kwakuyini na enye yalezo mbewu yokuphila eyagcotshwa ngaphambi kokusekela kwezwe futhi akule ndaba okuthi bakholwa kangakanani lokho ebengizama nginitshela izolo ebusuku kuyoba nabaningi abalahlwayo abacabanga ukuthi bangcwele futhi bangongcwele ngcwele akekho ngeza uma ubaba wami ngamdonsi futhi bonke uba bangiphe bona bazokuza kimi futhi kwathi nje lapho lokho kukhanya kungabaneka kuleyo mbewu encane yamiselwa ngaphambili lapho iphila ngokushesha bonke abanye babo bonke balotshwa embhalweni futhi bafundiswa lokhu lokho lokunye kodwa wayazi wathi mnumzane ngiyazi lapho umesiya efika uzositshela lezi zinto wathi nginguye okhuluma nawe wangena emzini wayengadingi lutho olunye wagijima wangena emzini waye esethi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile uyena yini uMesiya lona
uthi ibhayibhele
lathi abantu bomuzi bakholwa kujesu ngenxa yobufakazi bowesifazane babazi ukuthi lowo kwakuzoba nguMesiya uma lowo kunguye izolo kuzofanele kube nguye namuhla ngabe kunjalo na manje khumbulani lapho uNkulunkulu enza isinqumo angeke asiguqule leyo ndlela azikhomba ngayo yena uqobo ngaso sonke isikhathi leyo ndlela azikhomba ngayo yena uqobo kumaJuda leyo ndlela azikhomba ngayo yena uqobo kumaSamaria manje thina bezizwe yakukho nesikhathi esisode ebhalweni okwake kwenziwa kowezizwe qhaba umnumzane kungani na babengambhekile uMesiya sasine sagile emhlane wethu futhi sikhonza isithixo ngalezo zinsuku thina ama-Anglo-Saxon
Jesus prophesied that the Holy Ghost would come and do the same.
Kodwa kapelani uJesu waprofetha ukuthi uMoya ongcwele uyofika futhi wenze ukufanayo. Manje sengivala ngingathanda kusho lokhu. NjengoAbraham futhi thina sikuKristu sithatha inzalo kaAbraham manje ningakugeji. Kapelani uAbraham ngekathise kufika esikhathini sokuhlukana yena noLoti. Loti wehlela eSodoma kwaseke kufika kule ndawo lapho uNkulunkulu ayezozibonakalisa khona.
Kuthi
ngolunye usuku u-Abraham ehlezi emnyango wetende lakhe wamela ibandla lokomoya manje kunezigaba ezintathu zabantu ongakholwayo umzenzisi nekholwa manje ongakholwayo kwakungowaseSodoma umzenzisi kwakunguLoti ibandla elivamile ibandla lehlelo futhi u-Abraham wayemela ibandla elikhethiwe libizelwe ngaphandle elehlukanisiwe wayengekho eSodoma kwasekuqaleni Oh hey.
What's that angel never went to that other church?
Ekuzisani leyo ngelosi ayizange iye kulelo elinye ibandla iza ebandleni elikhethiwe. Izintathu zazo ziyakhuphuka futhi ibhekane ngekathi zikhuphuka uAbraham waphuma wathi inkosi yami woza uhlale phansi ehlezi eminyango wetende lakhe. Wabukona ukuthi izenga lawo madoda aye yizihambi uthuli ezingutsheni zawo kodwa kwakuyikho kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe nezingelosi ezimbili yilokho iBhayibheli elakusho.
Abraham called him Lord Elohim.
UAbraham wayibiza Nkosi Elohim unjalo Nkosi uNkulunkulu Jehova okhona ngokwakhe futhi uyakhubuka futhi zahlala phansi futhi zakhuluma noAbraham futhi ezimbili zazo zasukuma futhi zehlela eSodoma futhi uAbraham walinxusela eSodoma uma yayingathola amashumi amahlanu uma yayingathola amashumi amabili kodwa njalo kuze kube yayingathola ishumi futhi yathembisa ukubasindisa ngaba yishumi kaphelani ezandla eSodoma kwahamba izithunywa ezimbili zingenzi noma yiziphi ezibonakaliso nezimanga uBilly Graham wesimanje into kuphela ezayenzayo kwaba ngokuba puputhekisa nokushumayela evangeli kuphuputhekisa ongakholwayo. Kaphelani futhi sona zashumayela evangeli futhi zabizela uLoti ngaphandle nomkakhe waphenduka ukuba abheke emuva. Siyayazi indaba kodwa leyo yahlala no-Abraham yibhekisiseni yayihlezi ifulathele ngomhlane wayo ithende yayisithi kuphi manje niyakhumbula wayekade engu-Abraham kwaze kwaba kuthangi nje futhi wayekade engu-Sarayi ngakuthangi kodwa manje ngu-SARA futhi ungu-ABERHAMA yathi Abraham uphi umkakho uSara na SARA wathi usethendeni emva kwakho uthi yathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila yayazi kanjani ukuthi wayeshadile na yayazi kanjani ukuthi wayenonkosikazi futhi yazi kanjani ukuthi igama lakhe kwakungusara na kodwa yaqaphelane ngizokuvakashela ngokwesithembiso eyayisenzile ngiyisebenzwana somuntu kwakunguNkulunkulu niyabo futhi wathi esikhathi sokuphila nosara kuzoba njalo usezoba nengane manje waye seneminyaka eyikhulu impela ngqo noSara ngaphakathi wahleka nengelosi ihlezi ngaphandle ifulathele yena wathi kungani uSara ehleka ethi ngaphakathi kwakhe lezi zinto azine kwenzeka kwakuwuhloboluni lokufunda umcabango lolo na futhi kugcinele indoda yanikeza isibonakaliso futhi uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu akuxakile yini banendoda isikhathi kuphela kuwo wonke umlando womhlaba phandle lapho phakathi kwamabandla amahlelo enegama elithize elifana no-abrahama na abraham graham uxakile kunjalo na ibandla lemvelo liyavakashelwa yini unkulunkulu azama ukuyibonisa na wenzani lapho na lowo kwakungunkulunkulu esemzimbeni wenyama ekhombisa ukuthi unkulunkulu wayezoba sebandleni lakhe ngezinsuku zokugcina esemzimbeni wenyama umzimba wezidalwa ezingabantu enyameni yakhe futhi ubuyobonakalisa into efanayo ngoba uma amajuda ayenakho lokho leso kwakuyisibonakaliso sokugcina amajuda asithola leso kwakuyisibonakaliso sokugcina u-Abrahama sithola ngaphambi kokuba umlilo wehle futhi nakho wehle kuze kube yisikhathi esifanayo namuhla uma uJesu Kristu eze ebandleni ngombhaphathizo kamoya ongcwele futhi wakhuluma ngezilimi futhi waphulukisa abagulayo futhi wenze izimangaliso yini into efanayo ayenza no-Abrahama ohambweni khona-ke leso kwakuyisibonakaliso sokugcina phambi komlilo kwakuyisibonakaliso sokugcina ngaphambi kokuba unkulunkulu aphendukele kumajuda nakho khona-ke abezizwe bafanele bathole into efanayo lokho yibandla elikhethiwe nebandla ngegama nangu phandle ngaleya futhi nangu umoya ongcwele lapha kulobu busuku ujesu kristu ofanayo owayekhona izolo namuhla naphakade ukwenza into efanayo ungukristu ofanayo ngeke ehluleke ungukristu sithanda kubona ujesu uma ngiphumele esitaladini kulobu busuku futhi ngikutholele indoda futhi ngayingenisa lapha yayinezibazi zezipikile ezandleni zayo nezibazi ebusweni bayo lapha negazi ligeleza liphuma esibazini sesipikile noma yimuphi umzenziso ubengakwenza lokho kodwa kuphila unkulunkulu wawuvusa umzimba kajesu kristu futhi uhlezi ngakwesokunene sakhe niyakukholwa lokho na lokho yi ungumpristu omkhulu ohlezi lapho ukuba asincusele phezu kokuvuma kwethu ungumpristu omkhulu kankulunkulu manje kodwa kuphila okwakukuye umoya wawukuye uphansi lapha okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo iyakuyenza kungani engabatshela lokho ababekucabanga ababekwenza ababeyikho na ngoba wayeyizwe izwi likankulunkulu amahebheru esine athi libukhali kunenkembe zikanhlangothi zombili lahlulela imicabango yenhliziyo bese kuthi-ke uma leli zwi ukukholwa kungene kuleli zwi futhi unkulunkulu ubeke ibandla lakhe ngohlelo lelo zwi liba yinto efanayo lokho kwenza ujesu kristu abe nguye izolo namuhla naphakade into efanayo niyakukholwa na nginiphonsele inselelo yokuthi nikukholwe sesihambile isikhathi ngilokhu ngikhuluma nje ngikuphonsela inselelo yokuthi ukholwe ukuthi lokho kuyiqiniso banumzane sithanda ukubona ujesu bekungaba yini futhi uma umuntu engena lapha enegazi phezu kwakhe nezibazi zezipikile nezinto na ujesu lapho efika wonke amehlo aya kumbona wonke amadela ayokhothama futhi zonke izilimi ziyovuma lapho umzimba kajesu buya ngiyakholwa ekufikeni kwakhe kwangempela umzimba wenyama wehla emazulwini ngokumemeza ngezwi lengelo senkulu icilongo likankulunkulu abafele kukristu bayovuka kodwa umoya wakhe ulapha kanye nathi futhi njengoba ibandla njengesivivane lingena ephuzwini linjalo nebandla ezinsukwini zikaluther izinsuku zikawesley izinsuku zepentecostal futhi manje ngaphambi nje kokuba itshe liyinhloko lingene kulo lelo bandla lizofanele licijiswe liphelele kakhulu kuze kube inkonzo efanayo ayenze lapha umoya wakhe ofanayo ubusa kakhulu izoletha lowo mzimba ofanayo kulo ngqo futhi ivusa yonke into kunjalo impela lokho amen udumo kunkulunkulu ngemuva kwedola lakho lasemelika ohlangothini olulodwa ukuthi uPawulu wasemelika ukhozi nezinto esandleni salo kungani babeka uPawulu wasegibhethe futhi bathi uPawulu ukhulu ngakolunye ohlangothi na hayi imfundiso yesivivane umpedo lowo ngikhuluma ngento ethize abayishoyo njengoba nje kungani wesifazane njalo lapho eshada efaka iveli ebusweni bakhe na uza kumyeni wakhe inhloko njengoba kwenza uRebecca wafaka iveli ebusweni bakhe ukuze ahlangane no-Isaka selenhloko ka-Isaka inhloko yakhe nebandla lifanele lithobeke kakhulu ezwini likankulunkulu kangangokuthi ligubuzela ubuso balo uqobo alinanhloko likhona imvelo yowesifazane ukuthobela indoda futhi lokho ibandla ebelifanele ngabe liyakwenza lizithoba kuKristu ezwini lakhe emfundisweni yakhe ezimisweni zakhe alizicabangeli ngokwalo alinenhloko uKristu uyinhloko yalo hhayi isikejane sabefundisi basesontweni kodwa uKristu uyinhloko yakhe izwi futhi ulizwi waba yinyama futhi wakha phakathi kwethu haleluya uJesu Kristu unguyezelo lamudla naphakade lokho kubonakaliswa okufanayo kwethu zwe niyakukholwa na asikhuleke
Heavenly Father There's one thing that you're
Baba osezulwini kunento yodwa izinceku zakho ezinomthwalo ngayo ukushumayela izwi yilokho kuphela esingakwenza ukushumayela izwi nje abanye bawela eceleni kwendlela abanye bazosukuma baphume abanye bazohlala futhi bamangale abanye bazolimukela lizohamba emhlabathini omuhle liyoveza imiphumela lokuhlale kungale ndlela wena wathi kuyobanga le ndlela futhi yile ndlela okwenzeka ngayo bekulokho kungale ndlela kuthi baba ngiyakuleka kulobu busuku ukuthi kuliqembu lencane lapha ukuthi lizowela ngamapercent ayikhulu phezu kwawo wonke umuntu mabazi ukuthi ukufika kwenkosi uJesu sekuseduze asilazi ihora akekho waziyo ngubaba kuphela owaziyo uJesu wavuma ukuthi waye ngalwazi uNkulunkulu kuphela owaziyo ukuthi uzomthuma nini kodwa inkosi wena uzinika izibonakaliso siyazi ukuthi lezo zibonakaliso ziyabonakala siyabona ngombhalo ukuthi ukuvakasha kokugcina amaJuda abanako futhi manje ukuvakasha kokugcina amaSamaria abanako ukuvakashelwa kokugcina abezizwe abazokwemukela baprofetha batshelwa uJesu Kristu nguyezelo lamuhla naphakade oNkulunkulu uma ungangegcoba kulobo busuku ngomoya kaKristu bekungeke kusize ngalutho ngaphandle kokuthi ugcobe ibandla lakho ngendlela efanayo kusithatha ndawonye asihlukene simzi bamunye Nkosi ngikholekela ukuthi uzosipha khona futhi kwangathi lapho inkonzo siphelile kwangathi kungangabi bikho umuntu obuthaka phakathi kwethu kwangathi lapho bonke kwangathi lelizwi lingawela ezinhliziyweni zabo futhi kwangathi bangalemukela futhi sengathi izibonakaliso ezinkulu nezimanga kwenziwe uma usipha khona Nkosi siqhubeka nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu uma kungenjalo khona ke sizoqhubeka nje nensindiso mayenze intando yakho Nkosi ukukhombisa ukuthi sikholelwa evangelini eligcwele futhi sikholwa ukuthi usenguyezelo lamuhla naphakade wena uNkulunkulu ogcotshiweyo wasezulwini futhi wena uzafana futhi siyakholwa ukuthi wena uzafana ukuthi wena uphila kuze kube phakade uhlezi njalo ngakwesukunene somkhulu njalo siphilela ukunxusa phezulu kokuvuma kwethu siyakukholwa baba sikholekela ukuthi uzosivalela phakathi embusweni kaNkulunkulu manje futhi uzibona sigethi nabantu mabazi ukuthi lapho ukwahlulelwa kushaya le ndawo kodwa ke inkosi akuzi kuba nazaba makwaziwe ngegama lika Jesu amen nginigcina isikhathi eside ngeke sibize abaningi kakhulu mhlawumbe sithole bonke abanye kusase busuku ungitshelile ukuthi ukhiphe amakhadi omkhuleko ngiyacabanga bekuyini na uA wokuqala owokuqala kuya ekhulwini kulungile asikwazi kubamisa bonke ngesikhathi sisodwa sivele sibamise ngendlela esingakwazi ngayo noma ngabe yini esingayimisa manje kunabani ingane yababo lapha ezihlalweni ezinamasondo nezinto manje kuzomele sinibize bese kuthi ke lapho sikwenza sizobona ukuthi nigcwele phama lapha lapho inombolo yakho ibizwa kodwa njengoba nje sizobathatha oyedwa nje ngesikhathi ngoba baningi abakhubazekile.
Now, who has prayer card number 1? A number 1. Raise up your hand, everyone who has it.
Manje ubani nekhadi lomkhuleko lokuqala na uA wokuqala phakamisa isandla sakho noma ubani onawo ikhadi lomkhuleko A wokuqala uA wokuqala?
Can you walk?
Ungakwazi yini kuhamba na kulungile uA wesibili ubani ono A wesibili na ininikazi uthini ukuqala kukhona kungalungile buka ikhadi lakhe lapho ubone ukuthi unaliphi ikhadi ininikazi aliqondanga kahle alinalo ikhadi lomkhuleko kulungile uA wokuqala wena umzuzu nje ninikazi uma ungenalo ikhadi akudingekile ube nalo vele uhlale lapho futhi ukholwe futhi ubhekisise ukuthi umoya ongcwele uzokwenzani uyabo kulungile bangakwazi ukuthi baningi abafunukisiwe phandle lapho abangenawo amakhadi omkhuleko kunokhona lapha na bangakwazi lapha abangena lekhadi lomkhuleko phakamisani izandla zenu uthi niyazi ukuthi uNkulunkulu anganiphulukisa na mbhekeni nje manje imizuzu embalwa nje uma efika uA wokuqala bekungubani wesifazane obenekhadi lomkhuleko A wokuqala na kulungile phakama ingabe ngokuqala na wesibili ngubani onewesibili na wesithathu khuphukelani lapha umzuzu nje nina nobathathu nina besifazane owesibili wokuqala owesibili owesithathu ngubani onowesithathu na owesithathu woza ngapha nina nonke ngalendlela uma ukwazi ukuhamba uma ungeke awuphakamisa isandla sakho sizokuthwala sikukhuphulele lapha uyabo owokuqala owesibili owesithathu owesine ubani nekhadi lomkhuleko lesine na phakamisa isandla sakho elesine inenekazi khona lapho woza khona lapha elesihlanu elesihlanu kulungile elesithupha buthanani nje ngapha kulolu hlangothi ngapha elesithupha abasize omunye yehlelani lapho mfowethu Roy abanye benu sizani abantu kulungile elesithupha elokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha bani nekhadi lomkhuleko lesithupha na elokuqala lesibili lesithathu lesithupha kulungile nenekazi khona ngo emgqini elesikhombisa khona lapha ungakwazi ukusukumana o kulungile elesikhombisa lesishiya kalombili kulungile lapho nenekazi elesishiya kalolunye khona lapha kulungile nenekazi leshumi leshumi ikhadi lomkhuleko leshumi ungakusho kanjani ngespanish na ingabe baningi abantu basespain lapha eleshumi kulungile mnumzane eleshumi nanye sifuna nina wonke umuntu nekhadi lomkhuleko sizoba kulekela ngoba sibophezelekile ukukwenza wena bamba ikhadi lakho eleshumi nanye ingabe litholile eleshumi nambili Lokho kuhle manje eleshumi nantathu yema kancane lelinenekazi lapha ngabe inombolo yalo leyo na kulungile eleshumi nane kulungile manje ele ngabe ishumi nantathu lelo na ishumi nantathu ngapha manje omunye usukumanga kungalungile niyabo ngabe ishumi nantathu lelo na ishumi nane kulungile lokho kuhle kulungile bathola kanjani banqwabelani seni kwelinye igumbi manje ake silinde futhi sidlulise laba bese ke sibangenisa bonke abanye njengoba siza kubo uma nizokuhambisa lokho uma kunganyakaziswa noma bangakwazi ukukuzungeza ngiqagele uma kulungile manje ngabunye wenu phakathi lapha akukho umuntu ekwazini kwami olapha engimaziyo ngaphandle uma lona kungumfana ka Fort Events ohlezi khona lapha ngikholwa ukuthi lewo nguRoni Events ngabe kunjalo Roni kulungile yilo kuphela umuntu engimbona esakhiweni engimbonayo ngimaze ngempela ngaphandle kwamfowethu Borazi umphathe ndodana yami noma phi lapho eye khona milusi lapha nina nonke nizihambi manje ngibona cishe amapercent angamashumi ayisishiya galelunye enu ayagula manje phezulu kuvulando sesitezi futhi akunandaba ukuthi ukuphi uma ugula phezulu lapho ungenalo ikhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho uthi ngiyagula kulungile uyakhola phezulu lapho manje kubulani ngenkathi esabahlela ake ngininike omunye umbhalo ngifunani ibhale phansi lemibhalo futhi nikhumbule manje abazalwane abangabefundisi naphandle phakathi lapha bangaka bakwaziyo lokhu ukuthi ibhayibheli lakusho ukuthi uJesu ungumpristi omkhulu khona manje onokuzwelana nokuthakathaka bethu bangaka waziyo ukuthi lelo liqiniswe na uma engumpristi omkhulu ofanayo abenguye izolo ubeyoze iphatha ngendlela efanayo namhlanje nayenze izolo ngabe kunjalo na uyakukholwa lokho phakamisa isandla sakho manje ngizocela umani thanda umani ngeke ninyakaze manje imizuzu embalwa vele uhlale ngehlonipho imizuzwana embalwa unganyakazi inhlobo futhi bakwethu gcinani abantwana benu bese duze nani njengoba ningakwazi manje ngoba asisebenzani asidlali isonto futhi izikade eziningi bangaki abaziyo ukuthi lezi zisuka kwenye ziye kwenye na ukubonile kwenzeka yebo mnumzane izikhathi eziningi abantu bavele bazihlalele nje ezihlalweni zabo futhi bashobane bekhubazekile ngibabonile baqathaka befa khona ngo phakathi khona ngo emsamo kunjalo asidlali isonto kufanele uhloniphe manje lokhu kungcwele manje iBhayibheli lasho ukuthi uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade futhi lisho ukuthi ungumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu wonke umuntu uyafakaza ukuthi lelo iqiniso manje ubungazi kanjani ukuthi umthintile na wena ubeyokwenza ngendlela efanayo ayenza ngenkathi lapha awu waziphatha kanjani na ake nginike isibonelo ngoba ngiyanenza ngizama ukunenza nikholo ukuthi usenguye akakagoqoke ibhayibheli umbhalo wami ukuthi usenguye manje lapho lokho kwakukhona owesifazane uthi wayengenalo ikadi lomkhuleko kodwa wayefuna ukungena wayekhola ukuthi wayeyindoda engcwele umprofethi futhi wathi uma kuphela ngingathi into omphethe wengubo yakhe ngizosinda niyayazi indaba futhi wabhutsha esixokweni waze wamthinda manje akazange akuzwe ngokwenyama niyazi ngoba ingubo yasepalestine iyahubhazela inengubo yangaphakathi futhi kodwa akazange akuzwe ngokwenyama ngokuba upetro wamkhuza ngenkathi ethi ubani ongithintile futhi upetro wathi nkosi ngani wamkhuza wathi isixuku sonke siyakuthinda wathi kepha ngiyabona ukuthi ngibe buthaka amandla aphumile kimi wayeseqalaza nxa zonke niyabo wayekade thintwe ngohlobo oluhlukile lokuthinta futhi waphenduka wayesebuka phezu kwezithameli waze wathola owesifazane omncane omthintile futhi wamtshela ngomopho wakhe wayesethi ukukholwa kwakho kukusindisile ngabe bekungujesu izolo lowo na hawu uma esenguye namuhla umpristi omkhulu ongathintwanga ubuthakathaka bethu angeke akwazi ukukuthinta uma uzomthinta na angeke akwazi ukwenza umsebenzi ofanayo na Manje kubulane angahle asebenzise iphimbo lami uma kunjalo ngifana nalombhobho kuyisimungulo ngaphandle kokuthile kukhulumayo kuwo kunjalo angikwazi kodwa yena uyakwazi ngakho ke ungahle ungithinde ngeke kusizene kancane othenda abelusi ngeke kusizene kancane bangamadoda njengoba nginjalo nje kodwa uyamthinde kanye qaphela ukuthi kwenzekani manje awudingi ukuba lapha awudingi ukuba semsamo nje kholwa nje manje lesi sithombe salapho bengikhuluma khona kulobu busuku kujohane umgcwele sahluko sesine uma ufuna ukuyifunda lapho ufika ekhaya nangowesilisa nowesifazane angimazi owesifazane angikaze ngibone empilweni yami uyisihambi ngokuphelele kimi esikhathini esedlule bakhiphe amakhadi omkhuleko futhi wabamba elilodwa umfana ukhuphukela lapha phambi kwenu nonke axhubela omakhadi omkhuleko ukuze angazi ukuthi yiliphi alinikeza ubani ngakho uvele alinikeze wona noma yini oyifunayo futhi kwenzeka futhi ngibabiza noma ikuphi mhlawumbe kusasebusuku ngingahle ngiqale kwelamashumi ayisithupha nanhlanu noma amashumi amane nanhlanu noma amashumi amabili nanhlanu noma amashumi ayisishiyagalolunye bese ngibuya ngihlehle niyakwazi lokho kade nisemihlanganweni ngakho-ke kwenzekile nje ukuthi kube kulobu busuku futhi ngibona lelo washi lasodongeni lizungeza lapho futhi angifuni ukulibamba kodwa lo wesifazane kwenzekile afike lapho qale khona inombolo yokuqala ngicabanga ukuthi ungowesifazane unguye na wena wena ungumuntu na kulungile siyeze ihambe komunye nomunye asazane yesekhathi sethu sokuqala ngawo kuhlangana nansi indawo evulekile ebonakala yonke encane nansi indoda nowesifazane behlangana kokuqala nga njengojesu nalowo wesifazane emthonjeni abantu ababili abangakaze bahlangane ngaphambilini futhi simi lapha manje uma ngithe kwesifazane inkosi ngithumile ukuba ngikhulekele abagulayo ngizobeka izandla zami phezu kwakho kungahle kungabi ukugula akuzele lapha mhlawumbe inkathazo yasekhaya mhlawumbe inkathazo yezezimali mhlawumbe enye into mhlawumbe akayena ngisho umkristu angazi kodwa uma engamtshela lokho obekukhona bese emtshela okuyoba khona impela ubengakholwa ukuzoba yikho uma engasho obekuyikho ngabe kunjalo na bangaki abakukholwayo lokho manje na kulungile manje uma noma ubani ecabanga ukuthi kukhona okungalungile ngakho ukuthi unohlelo olungcono umbono ongcono wamukelekile ukuza lapha futhi uthathe indawo yami uma ungakwenzi khona-ke hlala unganyakazi ngakho niyabo manje qaphelani manje nakho ngisanda kushumayela izwi ukuthi ukristu unguye izolo namuhla naphakade futhi wafakazelwa ngumbhalo ukuthi uphila namuhla ebandleni lakhe kuchuyeza nesibonakalisa sokugcina asinikeza amajuda amasamariya futhi manje kowezizwe sibe ne amajuda ahamba neminyaka izinkulungwane ezine ukukholwa ukuthi umprofethi uyangena esimweni salo esikhulu njengoba ibandla laliqhubeka abezizwe sebebe neminyaka izinkulungwane ezimbili yobubandla futhi manje uqhubeka wehlela ekukhulumeni ngezilimi nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu futhi manje kuye ngqo ekupheleni kwesikhathi lapho mesi omkhulu ekugcwaleni komoya wakhe ehamba hayi nje kumuntu oyedwa ebandleni lonke geleza manje akwena indaba ukuthi ngingakholwa kangakanani lona wesifazane ufanele akholwe futhi futhi manje wena phandle lapho angeke ube semgqeni womkhuleko bheka kuNkulunkulu bese uthi uNkulunkulu lo mfo omncane omi lapho akangaze akazi lutho ngami kodwa ngise ngisesimweni sibucayi ake ngithinte ingubo yakho futhi uphendule ngaye futhi ungitshele ukuthize kuzame ubone ukuthi usenguye yini izolo namuhla naphakade ungakuzami kukholwe noma ubani angakuzama asimzami uKristu sivele simthathe futhi simkholwe akafiki ngokuvivinya manje uma umoya ongcwele uzokwembula ngifanele ngikhulume naye umzuzu manje bheka lapha ngisespokane kungani ngize espokane na size zaba nenkinga yokufika lapha kwadingeka sishintshanise imihlangano nelinye izwe bekufanele ngibe lapha kamuva kunalokhu kodwa kwadingeka ngiyishintshanise kodwa noma kunjalo nathi ngicabanga ukuthi abakwazanga ukuthola isakhiwo kudingeke bafike bathathe ibandla lomfowethu nalaba abanye abafowethu abamangalisayo bayangena bebambisana nomfowethu lapha lokho kumnandi kuyathandeka yileyo ndlela engifuna ukubona ibandla lithola nakho la sikhona simi lapha kanje futhi ngilapha kungani na uNkulunkulu ungithume lapha ngizizwele ukuza lapha ngikhathala ukuthi ingakanani into yokufanele ngibe nayo uthe woza lapha futhi ngilapha hayi ngoba bengingenayo enye indawo engingaya kuyo buzo mphathe sinencwadi yezimemo emhlabeni jikelele amakhulu azo kodwa ngizizwele nje ukuza lapha kungani na angazi mhlawumbe uzoqala ivuselelo mhlawumbe wemukela umlayezo wakho wokugcina ngazi angikwazi ukukutshela kodwa ungithumela lapha angazi ukuthi kungani ngilapha uJesu wenyukele eSamaria kungani na wayengazi waphuma osifazane wavele waqala ukukhuluma naye khona ke watshela inkathazo yakhe futhi wagijima watshela wonke umuntu lowo ngumesiya manje nenekazi uma umoya ongcwele uzongembulela ukuthile okuzele lapha noma ukujeze okwenzile noma ngabe kuyini uyazi ukuthi angikwazi futhi uma eyokwembula ubuye ukwazi ukuthi bekuzofanele kuvele emandleni athile amoya bekuzofanele kufike niyakwazi lokho anikwazi yini bazalwane na bekuzofanele kuze kudade nje kuzofanele kuze ngamandla kamoya uyakukhola lokho ngiphandle lapho na khona ke kuya ngokuthi ucabanga ukuthi kuyini abafarisi bathi ungubelzebule kodwa amakholwa athi ngumeziya bakungabantu abangokombhalo abakholela umbhalo manje ngizokhuluma nje nowesifazane futhi ngicela yibanini lokhu nihleli manje ninganyakazi ngoba wena uthi futhi Branham ubambezela ukuthile impela ngabe bebenaso isithombe saleyo ngelosi phezulu lapha na nakho eWashington DC kanjalo njalo isidalo singaphezulu kwemvelo kuphele sake zafakazelwa ngokwesayense intsike yomlilo efanayo enganitshela yona yayino Israeli ngenkathi yenziwa inyama siyabona ukuthi yenzani enyamini manje uma leyo kuyinsika yomlilo efanayo izozibonakalisa ngendlela efanayo ingukuphile kufanayo ufaka kuphila kwegilebhisi emvinini wethanga liyothela amagilebhisi impela liyokwenza ukuphila okukuwo okuthela izithelo uKristu wathi mina ngingumvini nina ningamagatsha wenyukela phezulu futhi wabuyisela ukuphila kwakhe ukuphila kwakhe kuyafakaza manje uma lokho kuba ngilindelele locobo futhi uma lungafiki ngizo vele ngibeke izandla kuzifazane ngimkhulekele futhi ngiqhubeke ngazi angikwazi ukusho kuyabambezela noma ngiyabambezela ngikulindile kunjalo impela yini inkinga ngawo wonke umuntu na yini indaba na ungekholwe na yiba nokukholwa mngane umbhalo ulele lapha phambi kwakho nomuntu wenyukela lapha futhi alokothe phambi kwezethameli zabantu ukuba athathe izwi likaNkulunkulu futhi aphonsele inselelo umhlaba wonke ngakho na kholwa yiba nokukholwa amen
In the name of Jesus
Manje egameni lika Jesu Kristu ndedana kaNkulunkulu ngithatha wonke umoya phakathi lapha ngaphansi kokulawula kuka moyo ongcwele ongicobile
I have faith
manje yibani nokukholwa buka lapha umzuzwana nje njengoba uPetro noJohane basho sibheke ngithembele wena angazi umi lapha nje owesifazane kodwa umomoya ongcwele uzongembulela ukuthi ezokuse empilweni yakho uzokwazi noma ngabe kuyiqiniso noma qha ngikhuluma nani ngabanye yingakho nginothile phezulu lapha ukuze nje ngithole engithintana naye umoya uyangigcoba futhi koneke ngingaqala ezithamelini noma ngabe kukuphi niyabo nomaphi lapho eyongiholela khona-ke manje ngikhuluma nani nje ukuthola ukubona nje ukuthi uyongitshelani angazi lokho kuyoba kuye okusho kodwa ngineqiniso lokuthi uzokwenza yebo mnumzane inenekazi lisuka kimi liqhela lingafakaza khona manje kunomuzwa olizungezile ufana nomnandi ngempela umuzwa othobekile ngoba ukukhanya kuhlala phezu kwesifazane ngo nowesifazane ohlushwa inkathazo yomphimbo kunjalo kunjalo ninikazi uyakholwa na kungani njalo ngaso sonke isikhathi othile uzocabanga ukuqagelile lokho nginomcabango omuhle wokuthi ngibize okwenzile ungakwenzi kholwa angikaze ngikuqagele lokho kulowo wesifazane uyazi ukuthi bengingeke ngikwenze lokho kungaba kanjani okuphelele futhi kube lapha nje ubonakale ngumuntu othandekayo ake ngikhulume naye umzuzwana nje manje noma yini anitshele yona bengingeke ngikwazi kusethephini niyabo ngikwenye indawo kufana nelinye izinga umbono aniboni na yebo ye umphimbo unenkathazo yomphimbo futhi ukhathazwa ukwethuka ubonakala unokwethuka ngokwedlulele awu unokwelakanyana nje izinto eziningi ezikukhathazayo ukhandleka ngempela sekuhlwile impela ukhathele ukhandlekile umsebenzi wakho usuphelile kunjalo enye into kunomunye umuntu omkhathaleleyo omkhulekelayo ngibona kuqhamuka indoda kufanele kube ngumyeni wakho kusendaweni nayo indoda ilapha manje uyakhola ukuthi ngingakutshela ukuthi yini inkathazo ngomyeni wakho na ungangikhola ukuthi ngincibu yakhe na umyeni wakho uhlushwa inhliziyo naye unokwethuka futhi ulethe othile ovela ngudade wenu umlethe evela ekhaya labanakekelwayo uhlezi khona lapha kunjalo ekhubazekile
Yakholana
manje ngabe unguyezelo lamuhla nabhakathi na koneke lokho kulethani na uKristu lapha nathi uyakhola ngenhliziyo yakho yonke na khona-ke hamba wamukele lokho okucelile ungangabazi ungaba nakho lokho okucelile unkulunkulu uzoba nawe manje unganyakazi hlala uthule ngempela hlala uthule ngenhlonipho yokuzithoba niyabo ngamunye wenu ungumoya futhi lapho unyakaza ngingavele nje
Just be real, Reverend. Why?
Ungakusho nje kuyanyakaza kukhona kungalungile niyabo nje hloniphani ngempela manje thulani ileli nenekazi ingelosi ye ukukhanya engikubukayo kuvele ngaphakathi lapha ndawo khona phakathi lapha hlonipha ngempela manje qhubeka ukukhuleka manje uma ngibheka phansi ngithi awu lowo muntu ulele ohlakeni ukhubazekile noma unesifo samathambo uzo ubungathi impela kubheke impela kunjalo ungakubona lokho kodwa lapha lo muntu ubukeka ejwayeleke ngokuphelele yini engalungile ngaye na nansi into manje bheka ngapha umzuzwana nje nenekazi siyizihambi komunye nomunye isikhathi sethu sokuqala ngasihlangana umoya ongcwele omkhulu ulapha uyakukhola lokho na uyawuzwa akuwona yini umuzwa omnandi lowo na niyabo kuzwakala nje ukwazi ukuthi ungumkristu ukubona ukwamukelwa kulowo moya kubukeke njengawo nje lokhu ngomuzwa omnandi ngempela othobekile kuyinto enhle kakhulu kuba ngumkristu manje uma inkosi Jesu izovele ingitshele ukuthize ngawe noma ukuthi umeleni lapha okufunayo kuye ubuyokukholwa uma ebengakutshela ukuthi bekumayelana nani manje ukuba bengingakuphilisa bengingakwenza kodwa angeke niyabo ukuba wayemi lapha nalesuthi anginike yona ubengekuphulukise ngoba ukuphulukiswa kwakho sekuthengiwe kakade ubeyokwenza wazi ukuthi bekunguye nokuthi ubezokwenza kanjani ngami ezifakazela yena uqobo izolo namuhla naphakade lokho nje engishumayele ngakho izethameli ngikholwa ukuthi sonke siyakukholwa lokho yebo manje kholwa nje uhlushwa isibhono kunjalo kuyiqiniso khona ke nokuthi lokungalungile ngakwesokudla sakho nezinhlungu ezihlabayo futhi izehle njalo ngasohlangothini lwakho lwesokudla futhi ngqu ezinyaweni zakho kunjalo akunjalo na uyakholwa ukuthi lewo uKristu ogcotshwe ngaye manje na mabukele njengomphulukisi wakho umsebenzi osuqediwe konke kuzokushiya futhi angeke usaba nakho uma uzokukholwa uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise dede wethu angiphulukise nge ukuba ubemi lapha ubengephulukise bangaka abakwaziyo lokho na usekwenzile kakade niyabo uyanazisa nje ukuthi ulapha uvukile kwabafileyo yileyo nto kuphela abengayenza azazise ukuthi ke usengumesiya.
How do you do? I suppose we're strangers to one another. I've never seen you in my life and we're just standing here for the first time a man and a woman meeting.
Sawubona ngicabanga ukuthi siyizihambi komunye nomunye angikaze ngikubone empilweni yami futhi simi lapha nje kokuqala nga owesilisa lowesifazane behlangana ukukhona indoda lokhu iza phambi kwami niyabo ngumuntu okhulekayo qhubeka nje okhuleka lokho kulungile lokho kulungile njide nje ngiyakucela nje egameni lenkosi uJesu ukukholwa engikukhulumile ukuthi kuyiqiniso ngokuba ngikhuluma iqiniso futhi uyazi ukuthi lokho kunjalo kuphuma ezwini futhi uma ngikhuluma iqiniso uNkulunkulu ubophezelekile ezwini lakhe uqobo niyabo akabophezelekile kimi ubophezelekile ezwini lakhe niyabo ngikhuluma nje izwi lakhe manje nginganazi kodwa uma inkosi Jesu ibingangitshela ukuthile ngawe noma into ethile uyenzile noma into ethile obungamele uyenze noma okunye wena inkinga onayo futhi mhlawumbe eyezimali yasekhaya angazi kodwa uma ezovela yakuchaze niyokwazi ukuthi kufanele kube khona uhlobo oluthile lwamandla kuzofanele kube yizwi likaNkulunkulu ngoba lingumahlulelo wemicabango yenhliziyo kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uthumele lokho ngezinsuku zokugcina futhi ngoKristu efakaza ngokuza kwakhe maduzane na uma ukukholwa lokho khona ke uNkulunkulu ngempela ukuphi isicelo sakho uneqhubu amabili awo kunjalo unokuthile okunye okungalungile okuyinkathazo yesinye kunjalo akunjalo na uyakholwa ukuthi uyazi ukuthi wena ungubani na Nkosikazi Peterson uyilowo manje hamba ukholwa futhi ngeke kusakukhathaza yiba nokukholwa ungangabazi
just have faith in God don't doubt
uyakholwa na yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi ungangabazi
we are strangers to each other but the Lord Jesus knows
singabafokazi komunye nomunye kodwa inkosi uJesu iyasazi sobabili futhi cabanga ukuthi angenza ukuthize noma angitshele ukuthize ngawe okungakusiza na ubonga kukholwa na manje uyasibona isimo okungefake kuso khona manje ngiqhaqhazela nje yonke indawo wena uthi ngani futhi Branham kungani ungenza lokho na uma wesifazane oyedwa ethinta umphetho wengubo kaJesu wenza indodana kaNkulunkulu yababuthakathaka cabanga ukuthi bekung ngangenzani mina isono esisindiswe ngokukholwa na nansi indlela kuphela engingenza ngayo ngisho eyodwa ingoba wathi imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza umningi kunalo niyakuyenza King James ethi omkhulu kodwa kuhunyishwanga kahle ukumusha kuyikho kungukuthi eminingi ubani owayengenza noma ikuphi okukhulu na waphulukisa abagulayo wavusa abafileyo wamisa imvelo wenze konke okumele kwenziwe niyabo wenza nje okuningi kwakho ngoba uyohlukaniswa phakathi kwebandla lakhe eminingi kunale manje nalini nekazi elincane kakhulu kunami angilazi angikaze ngihlangane nalo siyizihambi komunye nomunye kodwa umoya ongcwele uyasazi sobabili futhi uma umoya ongcwele uzongembulela into ethize efanana leyo ngabe kuzokwenza izethameli zonke zikhole na wonke umuntu na nasi isandla sami nandi iBhayibheli angemazi wesifazane yabo futhi nango emile angahle abe semhlanganweni ndawona thize wake waba kweminye imihlangano yami ngaphambilini na agaze abe semhlanganweni ngisho ngaphambilini umile nje lapha asazani ngokuphelele omunye nomunye
All right. May the Holy Spirit grant your request sister
Kulungile, kwangathi umoya ongcwele angakupha isicelo sakho dadewethu. Yebo, ininikazi linenkathazo yenanzi. Linesifo sethumbu elikhulu okubangele lokhu. Ube nenkathazo eningi empilweni yakho, awukazi na ngiyakubona ungena esibhedlela. Cha, esisodwa, ezimbili, ezintathu, ezine, ezinhlanu, izikhathi eziyisithupha ukuhlinzwa. Lowo nguyisho kanje iNkosi, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi konke sekuphelile. Uyakukholwa na? Woza ngapha uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphulukisa inkathazo yenhliziyo na? Kulungile, qhubeka usuke emsamo. Uyakholwa na? Lapha uphakamisa isandla sakho uyakholwa ukuthi uphulukisa leyo nkathazo yokugogeka onayo? Uyakusindisa na? Kulungile, uma kukholwa ungaba nakho futhi. Yiba nokukholwa nje. Sawubona nenekazi, uyakholwa ukuthi uphulukisa isifo samathambo na? Awu, qhubeka nje uhamba khona-ke futhi uzokusindisa nje, uzokusindisa uma uzokukholwa. Kuthiwani ngawe nenekazi na? Ungathanda ukudlula leyo nkathazo yesisu futhi uphile na? Qhubeka nje uhamba uthi ngiyakubonga Nkosi, ngiyakwemukela. Uma ungakholwa yini konke kuyenzeka kwabakholwayo? Uyakholwa na? Kuthiwani uma ngingashongo lutho kuwe ngivele ngibeke izandla phezu kwakho na, ubungakukholwa na? Uyakholwa ukuthi uzophila na? Woza lapha egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphulukiswa. Yilowo owayengafuni ukubona lutho, niyabo, wakholwa nje ukuthi noma ngabe kwakuyini kwakulungile. Woza nenekazi, kuthiwani uma ngingashongo lutho kuwe na, ubungakholwa? Into efanayo na? Awu, uma wenza inkathazo yosifazane sengikutshelile ngakho, qhubeka leyo nkathazo yeninekazi izohamba futhi kushiye, futhi uzoba kahle uma nje uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Kholwa, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Hamba udle isidlo sakho sakusihlwa bese uthi ngibonga iNkosi ngokungiphulukisa. Amen. Unkulunkulu akubusise. Yiba nokukholwa nje, ungangabazi, kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke. Woza nenekazi, ube nesisu esethukayo isikhathi eside, ube nenkathazo enkulu ngaso, konke sekuphelile manje. Uyakukholwa na? Kulungile, hamba uthi ngiyakubonga Nkosi. Bangaki okholwayo phandle lapho ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu na, onguye izolo lamuhla naphakade na? Uyakukholwa na? Qala ukuhamba usuke emsamo khona-ke uthi ngiyakubonga Nkosi. Kukhona okuthize okungigcobile, akunjalo na? Ngibeka izandla phezu kwakho ngithi mayibongwe Nkosi ukugcoba okuthile. Woza, uyakholwa na? Yiba nokukholwa egameni leNkosi Jesu, hamba usindiswe. Kholwa. Woza, uma ngingasho lutho kuwe, kholwa noma kanjani? Awu, uthukile. Awu, wena ube nokwethuka isikhathi eside. Ngempela into eyodwa ingukuthi ushintsho, lokho kuya esikhathini okukuphathe kabi kakhulu. Uthola iziphonso zangempela ezimnyama nawe wonke umuntu othi swanguluka, kodwa awukwazi. Kukhona okukuthusayo kodwa sekuhambile manje, kuzohlala kungasekho. Niyabo, kukholwe nje ngayo yonke inhliziyo yakho. Hamba ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Uyakholwa na? Othile laphaya ezejamelini uyakholwa? Oh, uyakholwa na? Mnumzane, sithanda kubona uJesu. Niyazi ngeke kube yimina. Awu, cabanga ukuthi kungubani na? Kuthiwani ngalo wesifazane omncane waseMexico ohlezi lapha na, ehlushwa amalumbo esiyezi kunjalo? Uyakholwa na? Uthinte bani na? Uthinte umpristi omkhulu? Awukazi ukuthinte? Ukude kakhulu nami. Kulungile, amalumbo esiyezi akho asekushiyile. Amen, amen. Buzeni uma lokho kunjalo. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu nje, kholwa uNkulunkulu. Kuthiwani ngawe ulele lapho ohlakene na? Uyebo, wena uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Ukhombe umunwe wakho, uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu noma incewu yakhe na? Ngizosho kanjalo. Lokho kuyabakhubekisa abantu. Uyakukholwa na? Uma angikwazi kukuphulukisa mnumzane, kodwa uNkulunkulu angakwazi. Uma ulele lapho uzofa. Odokotela bakwazi ukukusiza ngalutho. Into eyodwa, lenkathazo yesisu, unesifo sabathambo emhlane wakho, kodwa akekho ongakuphulukisa lokho ngaphandle kukaNkulunkulu. Kodwa uma uzokholwa uNkulunkulu futhi wenze ngokwezwi, ungasukuma uthathe umbhede wakho futhi uye ekhaya. Kuthiwani ngawe ohlakeni olulandelayo laphaya, uyakholwa na?
Praise God, you seem straight now. There you go.
Nangwe hamba, bakabonge uNkulunkulu. Uyambona eqondile na? Nangwe hamba, masidumise uNkulunkulu. Amen. Uyamkholwa na?
Amen. Hallelujah. Isn't he the same yesterday, today, and forever? Amen.
Amen. Akayena osenguye izolo namuhla naphakade na angikwazi kuphulukisa angikwazi kuphilisa uKristu angakwazi wesemani na ngekathi ngisho emizuzwini yembalo edlule mayelana nalowo wesifazane nokwethuka ungiphendule ngathi ngqu uyesaba akukho okuzokwenzeka kuwe uzoba kahle uyakukholwa lokho na nakudenza kanjani ukukholwa kukaNkulunkulu na uthinte bani okwazisa ukuthi bekungukwethuka obekukuhlupha na uyamkholwa uNkulunkulu na uyamkholwa mthathe ezweni lakhe na ungangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na khona ke egameni likaJesu Kristu sikuma uphume kulelo hlaka futhi uye ekhaya futhi ukhohlwe yikho. Uyakukholwa na phuma sikuma thatha lokho nakho uye ekhaya uphile.
Have faith in God. You believe?
Yiba nokukholwa kuNkulunkulu, uyakholwa na?
If she had only believed.
Kube ubengakholwa kuphela ukukhuleka kukhona kukhanya phezukwakho.
If you believe you'll get over that polio. Be made well.
Hallelujah. Uma ukholwa uzodlula kulelo vendle futhi uphile. Ubuye lezinkundleni zobuthunywa benkolo. Ungakungabazi? Uyamkholwa na? Kuthi balingawe lapha yana, inkathazo yeqolo, inkathazo yesinyo, ubelekanyana bonke akukwazi ukukuthola, akukho okungakusiza. UKristu yena yedwa ongakuphulukisa. Ngabe kunjalo na? Kungani ungamkholwa na? Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Ungathatha izwi lami njengelakhe ukukutshela ukuthi unguye izwi lamuhla naphakade na? Ngama kanjani lapha futhi akutshele konke ngawe ngaphandle kokuthi ube nokuthumana okuthile naye na? Kungani ungamkholwa? Sukuma, thatha umpete wakho futhi uye ekhaya usinde. Uzokwamukela futhi uphume ohlakeni. Kholwa yinkosi Jesu Kristu. Unokukholwa, kholwa. Leli nenekazi lincane lihlezi lapha kulesi sihlalo sinamasondo. Angikwazi ukukuphulukisa kodwa uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, leso sifo sikashukela sizokushiya futhi uzokotuka uphile. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Kukholwe, phuma uye ekhaya uphiliswe. Uthiwa ningawe onele lapho uhlushwa ubopha empinjeni yonke into na? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke, bonke akulungile ngawe kodwa kungani ungaphakami futhi uphume kulowo mbhede uphume kulelo hlaka? Ekameni likaJesu Kristu sukuma. Amen. Lapho labakhona wonke okholwayo niyakukholwa na? Balungisele zitshenda kubona uJesu. Niyakukholwa na? Beka izandla zakho phezu komunye nomunye-ke masike impela. Beka izandla zakho phezu komunye nomunye yonke ikholwa. Nazi kunezihlalo ezinamasondo ezingena lutho izinhlaka. Bekani izandla zenu komunye nomunye futhi nikhuleke. Nabo sezelwini egameni leNkosi uJesu Kristu sengathi uSathane angalahlekelwa amandla akhe phakathi kwalaba bantu labo esebona izishotsha isifo sabathambo. Osothekile angeza ngaphambili aphiliswe. Sibe Nkosi ukuthi bazokukholwa egameni likaJesu sengathi uSathane engabashiya. Amen. Woke umuntu okholwa kuye membukela manje njengomphulukisi wakho, ima ngezinyawo zakho egameni likaJesu Kristu futhi uphiliswe. Amen. Nakho na ukhona bonke baphakamile. Masicule izindumiso kuye. Phakamisani izandla zenu nimnike udumo. Banumzane sithanda kubona uJesu.
Yesterday, today, and forever.
Unguye izolo nobuhle naphakade akasoze ehluleka. Uyindodana kaNkulunkulu phakade futhi akasoze ehluleka. Kholwa kuye ngenhliziyo yakho yonke uphiliswe. Sukuma ugoduke.